Blog Talk Radio.
토라바라 무치제 슈티 모테자 마트라 디타 후카 이부지리 워싱턴 DC 트리코아 카비리 니타리티아 가타투 조코에지 과모나니 umwaka 2021 muri kumana je Serge Ndayizeye ntangire mbara mutsaye rya no hino nizira yuko mumeze neza kandi mukomeje kunogerwa n'ibiganiro bya radio itahuka turaga n'iki ko imugoro kuri mugoro dufite ingingo ziza kugera kuri eshatu enye turahera ku ngingo ya mbere mu kanya namenye nyine amakuru y'urubanza ambasada Eugene Gasana yatsinzemo Kagame muri Interpol biba ngombwa yuko nshaka umunyamategeko Charles Kambanda kuko mubizi Charles Kambanda akaba ari impuguke amategeko akaba ari n'umwunganizi mu rwego rw'amategeko tukaba twamaje rero mu kanya gashize nyine uko kino kibazo giteye ndetse n'uko runo rubanza ambasada Eugene Gasana yatsinzemo Kagame icyo bivuze mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga icyo bivuze mu bibazo bya Interpol kuko tuzi neza ko Kagame bataba yicaye akomeje nyine guhungeta abantu abashyira muri Interpol turareba rero iyo ngingo mu buryo burambuye mu kanya katari imbere turaza none kureba ku ruzinduko rwa perezida wa Tanzania mu Rwanda benshi baribaza icyo ruhase nyine iyo ngingo nayo turaza kwiganiraho turaza kureba nanone ingingo urebana n'amadeni Leta y'u Rwanda afashe ideni mu kwishyura irindi deni iyo ngingo nayo mwayitwandikiyeho muri benshi turaza kwigarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyumugoroba nitubona umwanya turaza kuvuga ku bitekerezo bitandukanye bituruka muri mwebwe kuko nduzi ko mubifite ari byinshi ariko ibyo byose biraterwa nyine n'umwanya tuza kubona kuri uyu mugoroba kuko nabibabwiraga ingingo eshatu dufite n'izo nyamukuru turi bwibande mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi muri isaha ya mbere ndaba ndi kumwe na Charles Kambanda Professor Kambanda mu isaha ya kabiri ndaza kuba ndi kumwe na Comrade Denis Rugendo wenda na Maitre Rusagara nawe ashobora kuza kuboneka kugira ngo dufatanye muri ibi biganiro byacu by'uyu mugoroba inkuru rero benshi wenda mwaba mwandabonye cyangwa mwaba mwamenye ni urubanza rwa ambasade Eugene Gasana yatsinzemo Kaga ni urubanza rwa ruri muri Interpol bikaba byabaye ngombwa rero ko nshakisha Professor Charles Kambanda kugira ngo tubwire imvo n'imvano y'uru rubanza kuko twarayiganiriyeho mu bindi biganiro bishize tubabwira uko Kagame yatsindiwe hano muri Amerika tubabwira uko ziriya manza arimo kuregamo ambasada Eugene Gasana ntawo zizagera Charles Kambanda rero nk'umwe mu bunganizi nyine akaba yemeye ko tuganira akaba rero yadutangarije ibi bikurikira
Professor Kambanda nizera ko muri amahoro ikaze muri sozara ditawuka
wansabije murakoze ndabashimiye kandi birashimishije cyane kongera gutaramana namwe tuganya ku bibazo cyane cyane ikibazo cy'amategeko gikomeye wenda n'abanyarwanda byafasha abanyarwanda bamwe bafite ibibazo bisa ndabasuhuje mwese abari muri studio nsuhuje abatumva n'abazatumva abazumvise ikiganiro nyuma murakoze
urakoze cyane rero ngushimire gukomeza kwigomwa nyine uganiriza abanyarwanda kandi nawe urabyibonera feedback bohereza ni nziza cyane reka tuganire kuri uyu munsi imwe mu ngingo ngira ngo tuganireho hari ikibazo kirebana n'urwego rw'amategeko cyangwa urubanza hagati ya Leta y'u Rwanda na ambasada Gasana Eugene muri Interpol byabihagaze bite magingo ya Dr. Kambanda
ya na ko indapo ya kiyorubanza twari tumaze igihe tuburana abantu benshi ngira ngo bamenye ko Kagame yasohoye manda yo gufata ambasada Eugene Gasana amurega ibyaha bidafite ishingiro twabwiye abanyarwanda ngo byo gufata ku ngufu umukobwa ibi byaha nta shingiro byari bifite kandi abanyarwanda babisobanuye kenshi abanyarwanda barabyumvise ariko none wo ikiza nuko uru rubanza tumaze igihe turuburana muri Interpol kandi Interpol yarufasheho umwanzuro icyemezo musigaye kirana cya nyuma imaze kumva impande zombi imaze kumva uruhande rwacu rw'umukiriya wanjye imaze no kumva uruhande rw'u Rwanda bafashe icyemezo ko biri ibyaha basanga ari ibyaha bya politiki, basanga ko ari ibyaha amine kiriye cyemezo cy'u Rwanda cyo gushyiraho manda zo gufata bwana ambasada Eugene Gasana ari kwica ne gikorwa kicya cyo kwica constitution ya Interpol ubwayo kandi ko ari nanone icyemezo kisuzugura amategeko ya Amerika na institution za Amerika kubera ko Amerika amene ko mbere yuko Kagame ajyana kiriye kintu muri Interpol yari amaze gutsindwa urubanza hano muri criminal court New York ubugenzacyaha bwa New York bwakoze iperereza kumara umwaka wose bukora iperereza ku bintu Kagame yari yazanye hano arega ambasada Gasana. Bafashe umwanzuro bati nta kintu na kimwe gihari kigaragaza ko ibi byaha bavuga byarabaye, kandi nanone bamaze kubibwira na Kagame ati twebwe tubona ibi bintu atari byo. Kagame yafashe icyemezo cyo kujyana ibi bintu muri Interpol agashyiraho arrest warrant muri sistemu ya Interpol, kubera abantu benshi nifuza ko abantu benshi abantu basobanukirwa ko Interpol muri rusange ntabariyo ishyiraho arrest warrant cyangwa ziya za red notice, ntabari Interpol ishyiraho as institution. Buri gihugu igihugu nicyo gishyiraho arrest warrant, ariko noneho kikayi postinga ku rubuga rwa Interpol ku buryo umuntu wese ugiye ku rubuga rwa Interpol afite password ya Interpol ahita abibona. Iyo bashyize izina ryawe kuri kasitamo uri kugenda mu bihugu bitandukanye uri kuri list bashobora kubibona, ariko nanone bivuze ko biba byashyizeho na Interpol, biba bishyizeho n'igihugu cyawe cyangwa igihugu kigushaka kimenyesha ibindi bihugu kiti uyu muntu mumudufatire kubera afite ibyaha. Ibyo nibyo twajyanye muri Interpol tubabwira ati bategeke ko ibi bintu u Rwanda rwashyizemo kushira izina ya bwana ya ambasada Gasana muri sistemu ya Interpol ku bantu bagombye gufatwa, Interpol egombye kubyingiramo ikanahanagura ibintu byose bijyanye n'umukiriya wacyo. Interpol yakoze investigation zayo yashingiye no ku rubanza twa ukuntwaruburanye egasanga koko bwana ambasada Gasana agombye kuvanwa muri ya system. Nubwo ngo izina rya ambasada Gasana sasa hivi ntanahamwe libarizwa muri Interpol mu bantu bashakishwa ku isi, kandi banatanze certifika bwana Gasana ashobora nokwitwaza igihe cyose agiye ahantu hose haramuse Kagame akoze amakosa akongera akamushyiramo eriya certificate eriwo ntabo nta kintu yayikoraho. Ni ukuvuga ngo ntabashobora no kongera kuyishyiramo muri Interpol, ntabashobora kongera gushyiramo izina ya bwana Gasana muri Interpol muri system ya Interpol ngo amufatishe uko abigenza. Nuko nyine nibyo muri make nibyo Interpol nicyo cyemezo cya Interpol nuko giteye gikuye mapaze menshi, ariko muri make nuko kimeze.
None Dr. Kamba ndanyiraha ukidusobanurira nyine uko icyemezo giteye nkurikije imwe mu ibaruwa mfite hano uko bavuga bati twifashije inyandiko twandikiranye mu rubanza kandi turashaka kwemeza ko komisiyo yize cyifuzo cyawe mu nama yayo y'ijana na 17 yabaye kuwa 28 Kamena kugeza ku itariki ya mbere Nyakanga umwaka 2021 hakurikijwe inzira yasobanuwe mu ibaruwa yacu yo kuwa gatatu werurwa umwaka 2021 nyuma yo gusuzuma neza ibintu byabanjirije iki cyemezo komisiyo yasanze amakuru yerekeranye yanditswe muri Interpol na biro nkuru y'igihugu Interpol entre parenthèses NCB y'u Rwanda atarubahirije amategeko ya Interpol. Ese bivuze yuko Interpol yasanze ibyo Leta y'u Rwanda yashyize muri systeme cyangwa yashingiye itanga bitarigeze byubahirizwa amategeko, bivuze yuko Leta y'u Rwanda yica nkana amategeko mpuzamahanga ya Interpol yo yumva yuko yakwitera muri yombi cyangwa yasaba abantu gufatwa bidaciye mu nzira z'amategeko? Dr. Kambanda.
Yego, nyine ni nabyo twagaragarije Interpol. Biriye bintu Kagame yabikoze cyangwa abikora sivupure ntabwo yabikoze kuri ambasada Gasana gusa, n'abanyarwanda benshi yashirishije muri Interpol, system ya Interpol, nuko batabizi bamwe. Kagame ntabakurikiza n'amategeko ya Interpol, kubera ko Interpol hari ibintu bisabwa by'ifatizo isaba kugira ngo umuntu ajye muri area system ya Interpol. Bo aya mategeko ya Interpol yagiyeho biri muri kuri assumption ko ibihugu bishyira abene bihugu babo muri Interpol biturutse kuri goodwill, apana biriya bya malice, biriya byo gukoresha system enzego kubinagiza abaturage. So Kagame we kimwe nuko akoresha enzego zo mu Rwanda yashatse gukoresha Interpol mu nyungu ze bitanyuze no mategeko ya Interpol, we agakubitamo izina rya bwana rya ambasada Gasana n'ibyo birego by'ibihimbano akabikubitamo nyine uko amenyereye gukoresha enzego ze, yibwiraga ko nako azakoresha Interpol kandi twaramubwiye ko yebeshe cyane. Noneho yagize ikimwaro kubera ko Interpol yategetse ko icyo cyemezo cyayo kisakazwa ku isi hose, kimenyekanisha ku isi hose ko u Rwanda nyine ari igihugu gitashaka kubahiriza amategeko ya Interpol. Ibi byose noneho ku isi hose ibihugu byose bikorana na Interpol, byose bikoresha na Interpol, byose bifite icyo cyemezo muri sisitemu yabo, ubu barareba u Rwanda nyine uko ruteye uko rumeze.
Dr. Kambanda, dusubire inyuma gatoya utwibutse cyangwa wongere udusobanurire gutsindwa urubanza na muri Leta Zunze za Amerika no gutsindwa urubanza muri Interpol ni ikintu kigaragaza koko Kagame mu buhutsi bwe nta kintu na kimwe ajya akora giciye mu nzira z'amategeko, ahubwo kuri we aba yumva yuko agomba gutangatanga buri munyarwanda yitwaje imyanya afite, yitwaje amafaranga afite, yitwaje ubwo budahangarwa. Ariko iri tsindwa rije rikurikira ry'urubanza muri Interpol ni ikintu gikomeye cyane abanyarwanda bagomba gutekerezaho bakareba n'uburemere bifite, nk'uko mu ibaruwa ya Interpol ishimangira ko ibihugu byose bigomba kubimenyeshwa. Inavuga ko ni intsinzi ikomeye ariko ni n'ikimwaro kuri Kagame n'u Rwanda. Charles Kambanda.
Yego, ni intsinzi ikomeye ku mukiriya wanjye, ni intsinzi ikomeye ku banyarwanda bose. Kagame atoteza akoresheje izo system mpuzamahanga, ariko nanone n'ikimwaro gikomeye kuri Kagame. Sivupure, Kagame uru rubanza yarushizemo amamiliyo y'amafaranga kuba avoka benshi cyane barurimo. Ntabwo ushobora kumenya bwana baguhaye urupapuro ngo wandike listi y'aba avoka Kagame yagiye akoresha mu gutoteza ambasada Gasana, ntabwo wabona n'impapuro ngo ubandike ubamare. Ni ikintu kimutwaye amafaranga menshi kandi buri gihe agonga urukuta rw'amategeko, kubera ko muri ibihugu byacu ntabufa gushyiraho gukoresha ingufu zawe mbaraga z'igihugu ngo ototeze abaturage. Ibi bintu binyura amategeko, tufite uko tuburana ibi bintu birazwi, ni nako uru rubanza twaruburanye. Ariko uko bivuze nibyo, ni intsinzi ikomeye kumukiria wanje nensize ikomeye kuri twe abanyarwanda twese Kagame abinagiza ahantu hose ku isi ni kimwaro gikomeye cyane kuri Kagame n'aba bavuka bose agenda akoresha ku isi ariko nanone abanyarwanda bagombye no kubitekereza ku wundi buryo SK aya mafaranga abanyarwanda bakore by'abanyarwanda Kagame atakaza muri ezemanza zitafite pune no ruguru kabisa aya mafaranga bite abanyarwanda bazayambaza ryari na amafaranga menshi cyane ariko na mafaranga y'abanyarwanda agenda atakaza birababaje cyane
ubu bivuze yuko ambasada Gasana ashobora gutravelinga ntacyo yishisha nko kuvuga uti izi mpapuro zishyizweho cyangwa zigaragaza itsindwa rya Kagame afite uburenganzira rwose bwo gutravelinga ntacyo yikanga ko seki batanamushimuta
gutimusa gutimuka kidnapping ni ikindi kibazo kubera ko nobo Interpol evuze ati Ambasada Gasana ofite uburenganzira bwawe busesuye bwo kugenda mu bihugu byose ushaka upfa kuba wuze ibyangombwa basaba kubingiramo ariko utikanga ngo hari Interpol ngo arrest warrant mpuzamahanga hari twivanyeho kandi buri gihugu turakimenyesheje cyose igihugu cyose gikorana na Interpol kimenyesheje icyo cyemezo cyacu ebyo byo birahari ebyo nibyo na yagena nta kibazo ikibazo nuko uvuze iyo kidnap ni icyaha cya Kagame amenyereye gukora ariko arabyumva ko kimwe n'abagizi banabi ba kidnapping abantu yo akidnapinze abakujyanye mu Rwanda ntabo byoroshye amaze kugera mu Rwanda ntabo bo ntabo bakurikiza amategeko kubera ko bafite igihugu kandi ntabo byoroshye ko ibihugu byapfa ukuvanayo nobo byakora ibishoboka byose cyangwa ariko kabone bakuvanayo bifate gihe kubera ko ibihugu nka Amerika ibihugu byateye imbere ntabo bipfa gusunika igihugu kurekura umuntu mbere yuko inzira z'amategeko zirangira amategeko ko ataganye wabo so olabibona ko iyo bakukidnapinze na force zo kurekura akenshi bakunze kugenda gahoro bavuga bati tugombye kubaha ibindi bihugu process zabo z'amategeko reka tutegereza babanze bacyo urubanza none wo tumusunike tubasunike urubanza rwakiwe kugira ngo tutabroka inzego zabo nuko nyine ibintu bya kidnap nuko bigenda ariko nanone icyo tutagombye kwibagirwa nuko Kagame nazavaho ibyo byose nawe azabifatirwa nawe bazamufata amahanga azamufata amusubize mu Rwanda aburaneze manza cyangwa se bo bamuburanishe niba azaba yarahunze kereka agize amahirwe agapfa ntahunge ariko niba azahunga niba azava ku buyobozi atagifite iyo imite ya presidence ibi bintu bizamugaruka byo gufata abantu bya kidnap cyo ni icyaha kiri independent azakibazwa ariko mu gihe agifite ububasha bw'igihugu afite ingufu z'igihugu urabyumva ko ashobora gukora amabi menshi yetwikiriye ingufu z'igihugu
kuko hari icyo wavuze uti si ambasada Gasana wenyine kuko hari n'abandi banyarwanda babana babaza batari ku muntu yabwirwa n'iki niba abantu batari kuri Interpol ariko bitewe n'uko nta n'ubumenyi bwinshi nyine abanyarwanda bafite uko bacekinga kugira ngo bamenye niba bari muri system Interpol icyo wenda byazasaba ikindi kiganiro ufite ukazatubwira uko bigenda kuko tuzi neza ko uyu mugabo amara amafaranga yose ishyiramo abantu mu ma system turabizi neza arite bose badegeye uri hariya iriyo mu Faransa ku kicyiro cya Interpol urukanibazo uti iriya deployment ye ifite ikindi hase kugira ngo bakomeze nyine bahungete ndetse niyo batanaguhungete baguteshereza umwanya kumva yuko izina ryawe bajya kurikira muri Interpol ugasanga rero bifite umwanya bitakariza abanyarwanda cyane cyane imirimbo y'uburenganzira bwa muntu abanyapolitiki n'abandi bamumva bagomba gukora ariko bari fitiyo fiya bafite ubwo bwoba kumva yuko Theos badejya ari hariya kandi abari gushyira bino bintu muri systeme hari impungenge wamara abantu nk'aba bavuga bati wakora ute politike kandi tubona u Rwanda rufite umuntu nka Theos badejya muri Interpol Charles Kambanda
yani prose ni bintu birebire twabesha kindi gihe umuntu yabigenza ariko icyo nakubwira ko no rubanza ruba rukomeye cyane abavuka benshi kandi na bari abavuka benshi baze kuburaneza imanza urabyumva ko ari imanza ziburanwa n'abavuka bahenze cyane abanyarwanda benshi ntaho bashobora kubagora kubona amafaranga yo gushyira mu mwavoka kireko mwavoka nawe yemeye kuburanira you know ariko ni ibintu bihenze cyane no rubanza ruhenze cyane tabari urubanza ufa gufata mu avoka ngagende kuruburana sina kwemezina bwira abanyarwanda ngo nzabafasha kubera ko nanjye ntabona abona neyo time nobo mbizinzi uko babigenza uko kuziburana ndazize ariko ntabo ari ibintu byoroshye yego ahafite abantu ariko tugombye kwibuka ko nkeyo yatsinzwe Kagame muri interview wakwibaza ati ese kuba afite badege hariya kuki atarutsinze kandi nabona kwemeza ko badege ariwe ushyiramo bariya abantu biriye bintu bikorwa i Kigali wanasanga n'abadege nawe atabizi dore ko nawe njyewe mfite amakuru ko nawe bamuryami ya majanje cyangwa warabyumvise mu binyamakuru byo mu Rwanda bamurega ngo yataye urugo rwe ngo afite umugore ngo ibintu meze gutyo so si ntiba yataye umugore we bikureba wiki ntiba umugore we atagiye mu rukiko ngo asabe divorce cyangwa arege umugabo wowe bikureba wiki so urabyumva ko nawe badege sinzi niba we amerewe neza ariko ntabo nahamya kandi sinshobora nabamubesheye kuvuga ngo niwe ushyira abantu muri eriya system ntabo bisaba kuba afite badege hariya kugira ngo agushyiremo buri gihugu gifite code buri gihugu gifite special department muri police yacyo yitwa Interpol police Interpol international police none weyo Interpol iyo department ya polisi eba mu Rwanda ifite password yo kwinjira muri system ya Interpol none wo bo babishyiramo bari i Kigali singomba ko bagira no bavana badege hariya ntawo byabuza Kagame gushyiramo abantu kubera ko ntawo bisaba kuba uri mu Bufaransa uko badege ari hariya kugira ngo ushyiremo umuntu muri system oya ntawo bigusaba kuba mu Bufaransa so badege ashobora kuba arengana cyane cyane ko gushyira abantu muri system ya Interpol ntawo byatangiranye na badege badege yagiyeyo asanga hari abanyarwanda batabarika bari muri system ya Interpol Kagame yashizemo so kuba badege ari hariya ubwabyo ntabari ikimenyetso ko badege ariwe ushyiramo abantu badege ashobora kuba anarengana
no icyo kintu nicyo nuko nyine umuntu abayibaza uko bikora na procedure kandi uranabisobanuye ati buri gihugu gifite password ibisaba yuko baza iriyo mu Faransa buri gihugu muri polisi office ya polisi bafite password baricara bagashyiramo abantu ariko uranabyumva hirya no hino nyine abanyarwanda baba bavuga bati turabizi neza ko aduhungeta yirwa dushyira ku rutonde abadasabye mu bihugu bitandukanye ngo leta zibohereze bajugunya muri Interpol batumunsi bazatarabuka bazabafate so ni izo mpungenge gusa nagira ngo numve icyo zivuga wo Charles Kambanda
oya abanyarwanda tugombye nyine n'izyo abanyarwanda tugombye kwerwanaho abantu bakaba maso no muri Interpol bakaharwanireze ntambara nk'iyo turwaniyewo ya bwana ambasada Gasana ntabari ambasada Gasana otsinze gusa abanyarwanda bose batsinze urugamba so abanyarwanda bagombye gushyiramo umwete no ku rwego rwa Interpol kugira ngo eze manza baziburane bakiyaringa amazina yabo kubera ko uko bakiyaringa amazina yabo ni nako Kagame agaragara mu mahanga dore urugero niyo no rubanza rwa Interpol rubanza ko rwandiswe uko barukiye biteye soni kubona igihugu gishobora kwitwara kinyeshamba kuriya kinyamaswa ku bantu babaturage bacyo nka aho Interpol eri kubwira Kagame ati ariko wowe nta soni. So ibyo no buryo bwo kugaragaza Kagame yigaragaje ku isi hose ibi uru rubanza rwa ambasada Gasana rugiye mu bihugu bitandukanye byose kandi nanone ruzanajya kuri site website ya Interpol kubera Interpol ifite website y'imanza babakiye ni urubanza rukomeye cyane kubera ko ni urubanza rwa mbere awo Interpol yemeye kumugaragaro ko bavanawo nini yabo arrest red notes ya Interpol ku muntu kubera ko basanze ko ibirego ari ibirego bya politiki n'ubwa mbere bibaye ubundi bakunze kukoresha bakunze kubivanaho bashingiye ku ngingo za constitution yabo n'amategeko agenga Interpol gusa ariko hano bazivanyeho kubera bisha amategeko ya nini ya Interpol na constitution yayo cyakabiri ko ibirego babikoreye perereza bagasanga ko ari ibirego bya politiki icyo ni ikintu gikomeye cya gatatu nuko byagaragaye ko u Rwanda rwanze kubahiriza amategeko na institution z'ikindi gihugu aricyo Amerika kandi Amerika yahawe kopi y'uru rubanza novuga ngo Interpol na FBI bahawe iki cyemezo cyoro cyeyo Interpol bagitanze kuri muri Amerika muri leta ya Amerika. So urabyumva ko Kagame nawe bimukoraho Interpol iri kubwira Amerika ati murebe oriya mujinga yasuzuguye inzego zanyu akanasuzugura amategeko yanyu. Ibyo ntabwo bisanzwe n'ibintu bidasanzwe kuba Interpol yafata icyemezo kimeze kuriya. Ni urubanza rukomeye cyane muri histoire ya Interpol. Ndabizi ko abashakashatsi kumanza za Interpol bazakoresha urubanza rwa Bwana Gasana, rwa ambasada Gasana mu buryo rugiye kuba urubanza ku isi ruzavugwa imyaka ingaye na nyuma yacyo tugiye ruzaba rukivugwa cyane kubera ko ruzanye ibintu bishasha muri mateka ya Interpol.
No ni ikintu gikomeye cyane nyine bahubwo yarikwiye kuzaba case studies muri za university nyine kugira ngo banarebe imyitwarire y'umunyagitugu Kaga mu rwego rw'amategeko ronda cyeka iyi ni case study rwose ishobora kuzafasha abanyeshuri benshi kwiga kuri cases za immigration cyangwa za Interpol uko umunyagitugu nka Kagame yabyitwayemo ariko twazabigarukaho ikindi gihe kereka niba ari ikindi wasoreza wenda mbere ko tujya ku yindi ngingo.
Oya kereka ibyo uvuze ati nicyo twita landmark case izigwa ku isi hose. Iyo case izajya mu bitabo by'amategeko ku isi hose kubera kono ni urubanza rwa mbere nzi rwa Interpol kandi mu gihe twakoraga mu gihe nakoraga izo argument nari nzi ko ari argument nshasha Interpol izareba kandi ikazifataho umwanzuro. Byanshimishije cyane kuba Interpol yemeye argument zacu zose uko twazitanze yazemeje kandi buri argument ikagenda ifatiraho umwanzuro kandi yemeranya natwe. Nuvuga ngo uru rubanza rwa Bwana Gasana ruzanye n'ikintu gishasha mu kwiga amategeko mpuzamahanga muzajya abazajya nyuma yacu abaziga amategeko nyuma yacu bazajya bareba uru rubanza rwa Bwana Gasana na leta y'u Rwanda ruzajya mu bitabo byinshi by'amategeko.
Professor Chad Kambanda, ndagira ngo turebe ku yindi nkuru irimo kuvugwa mu Rwanda. Haravugwa urugendo rwa Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yashoje uruzinduko rw'iminsi ibiri uyu munsi, ariko njyewe nakurikira urugendo nibaza ingendo ziba nyinshi iyo ureva impamvu bakuru y'ugo bagenderana uru rugendo rwa Madame Samia Suluhu Hassani rwatumye nibaza byinshi wenda nawe ni kubitekerezo uraza kubitubwira uru rugendo mu Rwanda warwakira ibite ubona rwari rufite inyungu ki u Rwanda na Tanzania ni nk'ikibona ibihugu biri byungukiye muri uru rugendo kuko nkurikije ibyo nabonye ejo uko Kagame yijimye ukubona n'ibinavuga by'ibiswahire bipfuye ntazi nibyo ari byo nkabona barirangwije ya Kagame arakonje nkabona Madame Samia Suluhu nawe urabona ko ari ikintu kitari muri uru rugendo gihari ukibaza ati uru rugendo rwari rugamije iki hagati y'ibigo bibiri cya Kambanda nkurikije amakuru mwa mwaragiye mukurikira kuri uru rugendo
ikintu cya mbere tugombye kwibuka no ko oriya Madame Suluhu yari vice perezida wa Magufuli mu kiringo cya Magufuli cya mbere turabizi ko yafashe yabaye perezida kubera Magufuli yapfuye kugira ngo arangize imanda ya Magufuli polisi za Magufuli kuri Kagame zose bazivuganagaho na Magufuli agati ya Magufuli na Madame ibibazo Kagame ateza mu karere oriya Madame arabizi kurusha abantu benshi ikindi kintu oriya Madame yazanywe muri politiki ya Tanzania na Kikwete kurusha abandi bantu Kikwete ni wagiye umushyira muri ni wamushyize muri system akagenda amuzamura akagenda amuha umwanya wo kuzamuka so Kikwete yagize uruhare rukomeye cyane mu kupromotinga oriya Madame kumuzana kuri level awo mheshimiwa Magufuli yamufatiye so novango oriya Madame azi ebya Kagame kurusha abandi bantu benshi uko babitekereza yagiyeyo avuye mu bihugu bya karere bya hari ya karere byose amaze kubisura kandi nta kujikanya ko mu buri ruzinduko yajyagamo ikibazo cya Kagame cyazaga mbere mu bibazo byose bavuga kubera Kagame yazambije kari ya karere Kagame yaswanyaguje kari ya karere kubuye na East African Community yarayishye Ejo bundi yagiye yemeye kuyitanga kuba perezida kuba chairperson wa nini nibo yabivuye wayiko yabimaranye imyaka ingahe mu gihe cye nka chairperson yishe neza neza ibintu byose kandi abicya abishaka icyo yashakaga no kugaragaza ko akarere ntacyo kavuze niwe gusa muntu abanyamahanga bagombye kureba mu karere akarere ntacyo bivuze none worero ove mu karere orebe Sadek ukuntu Kagame ayibereye ikibazo Kagame ashaka gusambura Sadek uko yasambuye East Africa Kagame amaso ye ayahanze kugaragaza ko South Africa ni bure ari kwimura kuri South Africa cyane cyane kubera ko South Africa yanze gutanga Kayumba n'abandi bantu baba muri South Africa ibi bintu urabibona kandi nanone South Africa yagiye imufatira ibyemezo bikomeye harimo no kumwirukana muri Congo kiriya gihe cya M23 so ashaka kwimura kuri biriye bihugu byose byo mu karere ka SADC cyane cyane agaragaza ko biri bure niwe muntu ogombye abanyamahanga abazungu bagombye kureba niwe mwami wa hariya nayo mpamvu abitangaho amafaranga menshi kugira ngo abe nini ibintu yangu rivuze iki gihe hari no umuntu wanyandikiye ambwira uriya musi wa strive uriya wo muri Malawi Zimbabwe umucuruzi wakomeye umuhirwe muri kariya karere ukorana na Kagame mu gusahura kandi akabari we ukunze gukora kandi azanye n'abayobozi hariya niwe ugenda ukengeza amatwara ya Kagame. Ukuri ya Musiwa agenda akengeza amatwara ya Kagame muri kali ya karere ninako bagurisha Kagame mu bihugu byabazimo bazungu babajura nkawo ariwe mwami oshobora kuba nicyo gine we kiraro kishobora kubageza muri Southern Africa. Suruhu yagiye madamu president wa Tanzania yagiye muri mu Rwanda afite iyo package yose bishoboke ko n'ikindi kintu yashakaga kureba mu Rwanda ni ubuzima bwa Kagame ubwe kubera n'ubuzima bwa Kagame abantu bagera bushyira muri question kandi nawe na Kagame nawe yabushyize ubuzima bwe yabushyize mu kibazo kubera ko yaravuze ati ningira amahirwe cyangwa ningira muri iyi myaka muri kuvuga kandi hari ibintu byinshi bivugwa ku buzima bwe nabyo birashoboka ko yaravuze ati reka ngendeyo nanjye nebonere uyu mugabo maso ku yandi nkore nanjye assessment yanjye. So njyewe uko nabonye uruzinduko rwa Rio Madame uko na utekerezaga ibyo na emavu wabaye byose byemejwe n'ibyavuye muri iyo meeting muri uru rugendo cyambere Kagame sinzi niba yageze atekereza kuri uru rugendo rw'uyu mudamu impamvu yamugenzaga n'ibibazo biri mu karere no uruhare rwa Kagame muri ibi bibazo no kuntu uriya mudamu ashobora kuba ari kuvuga ati ntabwo dushobora gukomeza muri iyo sisitemu yo kuzambya akarere kose mwabibonye ntabwo yagiye no kumwakira ku kibuga cy'indege kandi yawe yatakarije amanota akomeye cyane kubera umuntu uze kugusura uzi neza ko agenda ari kugenzwa n'ibibazo bikomeye biri mu karere kandi oteza ikintu cya mbere yari gukina mu rwego rwa diplomasi yari kumwakira ku kibuga cy'indege akagenda akamutegereza cyane cyane ko ni na mukuru kandi ni umudamu n'umumama yagombaga kugenda akamutegereza ku kibuga cy'indege akamusanga nyine you know wenda psychologically byari kugira icyo bihindura kuri uriya mudamu byaramunandi urebye none w'urugendo uko ari rutumeze nta press conference bakoze iki nacyo ni ikintu kiri interesting cyane kubera ko ubundi ingendo nka ziriya zishozwa na press conference aho abakuru b'ibihugu bombi babiri bagaragaza ibyishimo ukanabibona baganira bameze neza mu rugwiro ntabwo byabaye nta communique yabaye uruzinduko rw'iminsi ibiri rwarangiye nta communique bakoze aho baba Tanzania banyuze ku ruhande bagakora bo communique yabo eri unilateral kandi yo urebe nabo ibyo banditse muri communique yabo birakwereka ko urugendo nta kintu na kimwe wagezeho ariko noneho Kagame ruri urugendo yari arukeneyeho iki Kagame yari arukeneye cyane yari arukeneye cyane kugira ngo byari kumugira mu buryo bwa politiki yagombaga kuba aru expectingamo ibintu byinshi mu buryo bwa politiki kubera ko Tanzania ni igihugu gikomeye cyane mu karere ni igihugu gikomeye cyane no muri SADC yewe na ni igihugu gikomeye cyane ni igihugu kiri hafi yawo Kagame yajyanye abana b'abanyarwanda Tanzania ishobora kumukina bakamarira abana b'abanyarwanda hariya bakabatsindagira hariya bose cyangwa benshi kubera bari mu maboko ya Tanzania hariya so Kagame yagombaga ndakeka ko urugendo yari yagombaga kurupanga neza akaruvanamo inyungu akarubyaza umusaruro kwego uri hejuru ariko urabibona ko nta kintu kigaragara cyavuyemo yo urebye yagiye muri Kenya bavuye bavuga miradi project bagombaga gukora bagiye gukora zikomeye kandi bakanazisinyira amasezerano muri Uganda urabyumva ko yakoze bya mavuta mu Burundi urabona ukuntu urugendo wari rumeze no byari bishushe cyane muri Uganda byari bishushe cyane muri Tanzania byari muri Kenya byari bishushe cyane ariko mu Rwanda no bukonje wa mugani uvuze twabonye kandi utukurikije n'ibintu Kagame yari akeneye kuri uriyo mudamu no ruzinduko kuba na Kagame yagaragaje ubukonje urabyumva ko ntabo byamwe nta musaruro byabyaye ariko nanone nta kundi nta kindi byari kubyara urese ubukonje kubera ko Kagame yashize u Rwanda nawe obwe mu kibazo gikomeye onarebye hari message ikomeye cyane uriyo mudamu yanditse mu gitabo bamujyanye hariya kuri ni ya kubutwa genocide ntabonebuka neza amagambo yakoresheje ariko abayobozi ba Afrika tugombye kwirindangira ngo kuyo amakomunite yacu kuyobora tuyatandukanya abantu batandukanya abandi mbabajwe n'abantu bose bengeri zose bapfuye bazizo ubusa abantu bose bengeri zose eje tangazo nuko ryandishwe warabyumva ko naryo taburi riri muri line ya politiki ya Kagame ya genocide muri make Kagame bisangaho amina ashobora no kurega uriyo mudamu amurega guhakana genocide gupfobya genocide kubera ko atabyandise muri politiki ya Kagame ariko nanone nogire ngo uriyo mudamu yapfuye kwandika amagambo arabizi Kikwete yabwiye Kagame ati wa mugabo we ukumbona ikibazo mu karere ko ibintu bimeze nabi wakwemeye ukavugana n'abantu n'abanyarwanda muhanganye tukarangiza ikibazo mu mahoro Kagame yaravuze ati ikizagukubira nabo uzamenya aho giturusa so uriyo mudamu kuba yagiye mu Rwanda avuga akandika biriye bintu bisa nkaho hari mu gusubira mu byo Kikwete yabwiye kubera we as the emphasis ku bayobozi batandukanya ama community bayobora yore iyi filosofi ya Kagame muri genocide ntabwo yemera ko bifitanye sano no gutandukanya ama community we avuga tuti genocide omudamu yavuze bindi yashubiye mu byo Kikwete yamubwiye gutandukanya ama community kuzana inzangano mu ma community nizo zivamu ibi bintu turi kubona sasa hivi aha so iki kintu nacyo kirakomeye cyane kandi ndakeka ko uriyo perezida wa Tanzania ntabwo ari ikintu cyabaye coincident yagitekerezeho cyane yacyanditse kugira ngo amukubite nanone icyuma mu mugongo amubwira ati wakwikishije bugufi ibi abantu bahaganira ibi bintu bikarangira kugira ngo ruzatazongera kugira ibintu bimeze gutyo mu bibi make ari kumubwira ati wavuganye n'abanyarwanda mukarangiza ikibazo cyanyu mu mahoro apana guteranya ama community doreko aribyo bibyara aya makuba turi kubona so njewe nuko nabonye uruzinduko ruriyo mudamu wa perezida wa Tanzania mu Rwanda
ugize neza Professor Charles Kambanda rwose ubwo butumwa yandikiye ku rwibutso rwa genocide ku gisozi niko bugaragara rwose abwira abayobozi ba Afrika nyine bacama bene gihugu cyangwa za community mibice aho biganisha bene gihugu nyine gutemana no kumarana urumva nibwo butumwa yanditse ku rwibutso rwa genocide nayo ni ubutumwa bukomeye wenda buriya tuzibaza nyine niba Kagame cyangwa CNLG bazabwamagana kuko bashavuga bati hahuriye n'impamvu yari hariya ku rwibutso rwa genocide hariya i Kigali reka wenda tugaruke gato wenda ku bindi bintu nabonye bya makoshesho byitwa ko ngo byatumye uruzinduko ruruba hari ingamba eshatu basinye cyangwa amasezerano atatu basinye harimo yirebana n'ubucuruzi wabonye bavuga ku bintu by'inyange n'uyu munsi bagiye gusura ibintu by'inyange ba ruganda rw'inyange bagiye muri Volkswagen Kagame amwereka ngo bateranye imodoka mu Rwanda ikindi nanone bagiye kureba marafone ngo bakora telefone ibintu izo ngende zabaye munsi zose nazo zirebye uribaza uti u Rwanda rurerekana Volkswagen ngo rukora imodoka cyo n'ikinyoma cya Semuhanuka turabizi. Marafone nayo kuvuga ngo bagiye kuyishakira isoko muri Tanzania, iri ya telefone nayo ntabwo yizewe nta n'umuntu nyeka kuyifite icyizere. Nimwe Kagame avuga ati dukora kompira mu Rwanda cyangwa dukora telefone, ati marafone no gusura uruganda rw'Inyange. Nicyo kintu navuga Kagame yakoze uyu munsi amwereka ngo ku Rwanda rwateye imbere, rufite ibikorwa remezo rukora, ku buryo rero perezida wa Tanzania agiye kwigira ku Rwanda nyine areba uko u Rwanda rutera imbere muri ibyo bikorwa navuga by'ubucuruzi cyangwa by'iterambere. Ibi bikorwa yasuye duhere kuri Volkswagen, tukareba marafone, tukareba n'Inyange, ibi ni byo wakoreka perezida wa Tanzania umubwira uti mu Rwanda koko ekonomi irabuminga, dore dufite muri kiriya cyanya cy'inganda, dore inganda z'u Rwanda uburyo zitera imbere mu bikorwa byo kwishakamo ibisubizo. Charles Kambanda
nayo nyine urabona umuntu wo mubeshi agera aho akibagirwa ko abo ari kubesha bazi ibyo ababesha kurusha nuko we abizi. Tangira kuri Uganda, kuri Inyange. Inyange Kagame yageze gushaka kuforisa gushaka kubesha Uhuru kuyigura. Uhuru ibyo nkubira ntabari urugambo, ntabari ibinumvanya abantu. Hari umugabo nigishije Kampala, urabona kiriya gihe abanyakenya benshi bigiraga Kampala bajyaga Uganda, namwigishije Uganda, yari inshuti yanjye cyane. Kandi kaminuza nari mfitemo umwanya mwiza, hari bampaye umwanya mwiza, yajyaga mu biro byanjye tukavugana cyane. Ariko ni inshuti magara ya Uhuru, ariko kiriya gihe ntabwo nari mbizi. Uretse ko yari afite akazi k'ubucuruzi yakoraga, ntabwo nari nzi ko ari za business za ba Uhuru, family za ba Uhuru, ariko nabimenye nyuma. Uyo mugabo ni ambassador, ntabwo ndi babwire igihugu arimo. Ariko mbere yo kwaba ambassador yari umukozi muri business za Uhuru. Uhuru afite business nyinshi cyane, afite amafaranga menshi. Uhuru ashobora kuba akize kurusha na Kenya yose. Uriyo mugabo nigishije Kampala yari umukozi wa Uhuru, ari hafi cyane ya Uhuru. Uhuru bamubeshe kuri nawe aka yari yabyemeye agakora preliminary studies mu bantu bagiye kwiga mu Rwanda, kwiga icyo kintu cyake cy'Inyange. Hari muno uriyo mugabo nari narishije, umugabo niwe wabimbwiye nyuma ambwira ati hala lakini rais wenu ni umujanja kabisa, ati perezida wanyu no mubeshi watari ibintu wamwandikagaho nari nzi ko umuhanga gusa, ati ariko nabimenye, ati mbwire inkuru. Nuko yambariye inkuru y'Inyange. Inyange Kagame ashaka kuyifunga Uhuru amubesha ngo ariye ngo amata ngo ibikingo wapi byose ni zero, babisanze ari zero. Uhuru nta kuntu atabwira bari abagenzi bayoboye muri kariya karere ko yahuye yari yahuye n'umuhuni omujura washaka kumufungira mu kintu cyitwa Inyange. Bari bamujyanye, bari bamubeshe. So umuntu wo mujyanje ngomeze kuriya noneho ni mu Ruganda yari yagiye kwibira kwamburira Uhuru, niwo yajyanye perezida wa Tanzania. Uyu Ruganda abanyakenya bararuzi cyane ko hari nta kintu kirimo na profit iri ukora, nta bikoresho rufite, nta raw materials rufite. Ni ikintu Kagame nawe atazi uko yabigenza, nawe kimuri kitunzwe n'umusoro w'abanyarwanda, ntabari company ikora profits. So madamu
na amafaranga ya RFSB nyine yapapinze mu Nyange.
Aha, so muri yo mudamu arabizi, kandi urabizi ko Tanzania ifite perereza rikomeye muri kariya karere, arabizi byose. chakabili echo yabesho ruganda rwa Volkswagen. Volkswagen ifite ikintu yubase muri Kenya barabizi cyo guteranya modoka hari ya muri Kenya bafite muri Tanzania muri muri South Africa barabizi ko ikiri muri mu Rwanda ni garage na ahantu icyo twita showroom cyangwa garage icyo babesha abanyarwanda n'ubwo Kagame we yarababwiye ati njyewe nzajyambaga n'isoko ibintu byose bizajya biva mu Rwanda Volkswagen nzajyamba isoko ry'imodoka zanyu zigakoze kutukore nini byarangiye Volkswagen igiye mu taxi mu Rwanda imodoka zo kwayaringa so uriyo mudamu arabizi cyane biriya bya nini
Nunganira ucatkambanda umuyobozi wa Volkswagen mu Rwanda yavuze yuko ngo bamaze gucuruza kugurisha imodoka 700 ariko nyeka ko arizo ziri muri uba nyine ziri muri taxi hariya mu mujyi wa Kigali
of course ni imodoka ziri mukora area company yaje gukora taxi senze byo bumvikanye na cyangwa aba bacuruzi babahuye na bakorana na Kagame aba bacuruzi b'ibisambo na akora na nabo sinziga uwonda bamwaya ati none wo doza jo dua isoko ryo kujyana abashikiyo babaze ba visitors yali ababeshe ko tourism yakora cyane mu nako bagiye mukuba gakiriye kintu cya convention none wo akabya tourism irakora nabo bakabyemera bakavuga ati aho boza uzadwe isoko ryo kujyana aba tourist iyo baje mu Rwanda nuko bazanye ziriye modoka hariya mu Rwanda ni showroom cyangwa ni garage ya Volkswagen ntabari assembling plant uko babibesha ntabari byo assembling plant wala nabona equipment ikakubwira ariko yo obonye utwabonye ngira ngo bakibitangira batwerekaga ibini urese car wash kiri kintu kivuga car wash nziza ziba zifite equipment yerenze kiri ikintu batwerese ngo niyo nibyo byuma ngo bizajya bitiranye imodoka nta kintu kimwe kigaragaza gutiranye imodoka hariya ahobo ni magaze ni showroom ni garage so uriyo mudamu arabizi kuba Kagame yamujyanyeho hariya nawe aramureba akavuga ati ni apusi nyine ivuga ngo ni intare baramubona so no kwigaragaza nta bindi no kwigaragaza ko ameze ko wateye nta kindi
watekereje iki cyangwa wabyumvise ute aho Kagame mu biswahili bye numvaga avuga bipfuye asaba president wa Tanzania ko Tanzania ari kwiye gufasha abanyarwanda kwiga igiswahili cyatkambanda
aho bo nabibonye abamutsi ba Kagame batu se president wa Burundi yevugiye cyongereza bakamutuka sinze mpamvu batatu se Kagame avuga igiswahili atazi
ariko by the way nako nkutamwe ijambo ngena nitwa Kagame avuga n'igiswahili cyiza ariko kiranange ndakizi beta ko nabigiye muri kiranje igiswahili cya Kagame ni ikinyarwanda
ariko njewe nabona ubundi nabo twari kumuseka iyo abamotive bataseka abandi iyo bavuze indimi bibintu bikaba bitari perfect ariko mbwira perezida wa Burundi yavuze icyongereza cyiza kurusha igiswahili Kagame yavuze kandi icyongereza ni ururimi kavamahanga rwakure igiswahili ururimi rwacyo hariya ariko nta mumotsi numvise avuga ngo Kagame bamusibaseka Kagame ngo kubera ko yavuze igiswahili gipfuye anyhow Kagame ntabwo twari kumuseka ngo yavuze igiswahili gipfuye urese ko avuga ko yigiye muri Tanzania ngo kandi Tanzania ngo yayibayemo igihe kirekire kandi yabaye no muri Kenya kandi ubu noneho tukibaza ati je ntabwo yize igiswahili cyangwa ni umutwe udafata neza anyhow sio kwamba ni mujinga amini na sorry ntabari uvuga ngo ntabari umuhanga ariko tuli kuvuga abantu ba bali abakabya baseka abandi kandi bakabura ubugabo bwo kuvuga Kagame. Ariko sinze nabone bukaneza twari turi ku cyeke kibazo ariko
icyo kuvuga ngo Tanzania ifashe abanyarwanda kwiga igiswahili kandi na mbere ya 1994 twari dufite abarimu bigisha batwigishaga igiswahili dufite iklase ya Swahili. Ibyo byaje guhagarara ariko kuba na nyuma y'imyaka 30 u Rwanda rimo gusaba igihugu twari duturanye twari dufitanye umubano mwiza ati muze mudufashe kwigisha Swahili mu Rwanda.
Yes, yes, it's interesting. It, it, it's very interesting, cyane kandi mu buryo bwo gushakanira gusimisha n'abatanzania wasanga nejo avuze ati none ubu tuzajya twigisha mu giswahili gusa kubera ko Kagame no kwameza. Anyhow, abanyarwanda bazi igiswahili neza benshi cyane bari mu Rwanda badafite akazi. Kuki Kagame ataribo atekerezaho? Kuki Kagame abantu bavuye muri Tanzania benshi batafite akazi ndabazi cyane cyane hariya za Bugesera mu Mutara hari hawuzuye abantu bavuge igiswahili cyenyewe cyo muri Tanzania. Kuki Kagame ataribo yahaya akazi cyangwa aha akazi aho kugira ngo ajye kubesha ngo akeneye Tanzania kumufasha kwigisha igiswahili? U Rwanda tufite abantu bavuga igiswahili benshi kiriya cya Tanzania, nibashaka igiswahili cya Tanzania ni benshi cyane abahaya akazi. Uburezi yarabuvuruze nobo nini yamuha abarimu ibihumbi bingaye ntacyo yawe ntabo yashobora kuzamura uburezi biya yapfuye. Niba koko Kagame ari serious ko ashaka abanyarwanda kwiga igiswahili nobu we atakizi afite tufite abanyarwanda benshi bavuye muri Tanzania bamwe ni n'abarimu bari abarimu muri Tanzania ariko batize ubwarimu yaranabirukanye mu kwigisha mu Rwanda ubona n'abashomeri yabanje agatekereza aba bantu aho kugira ngo agende yoroshe abesha ngo ashaka gukorana na Tanzania ngo bamwigishize igiswahili. So Kagame nta gahunda agira ngirango kandi ngirango ntabo kubera kubesha cyane hagera wakibagirwa ko ibintu ari kubesha abantu babizi cyane wenda no kumurusha nuko mbibona.
Ibi byanyibukije aci igifaransa urabyibuka ukuntu baciye igifaransa bakivugaga nabo bakagira isoni kikitwa ururimi rw'interahamwe ariko ubu nanone barimo barazana abantu baturutse hirya no hino ngo baje kwigisha igifaransa mu Rwanda mu gihe twari dufite sisteme yose ari francophone mu Rwanda. Icyo gihe dufite abantu bigisha ururimi neza, ururimi ruracika nyine nk'uko hari inyamaswa zicika. Ubu bakabazana abantu baturutse imihanda yose ngo baje kwigisha igifaransa mu Rwanda nkaho kitigeze kibaho cyaskambana. Urabona na amateka arimo kwisubiramo kujya gusaba abantu baza kwigisha ururimi rwarahoze ruhari kugeza ubwo rucitse. Nge nyeka yuko Kagame ni ikibazo abantu bakwiye guhagurukira kuko batarebye neza n'abanyarwanda tuzarimbuka burundu.
Aho ubona nabari ururimi indimi zawo bahoze bavuga ni indimi zifite igifaransa. Ubu sasa hivi abari mu bigishaga igifaransa mu Rwanda bo benshi n'abashomeri mu Rwanda oreso ubuswa n'uburwayi bwo mu mutwe kabone n'ubwabo ushaka kongera kwigisha igifaransa mu Rwanda ntabwo ubuze abari mu b'igifaransa. Ahubwo abari mu b'igifaransa mu Rwanda babuze akazi n'abashomeri. Wambwira gute umuperezida utekereza neza utekereza igihugu cye ukuntu yanajya muri deal n'abafaransa tuvuge ko ashaka kongera kwigisha igifaransa afite impamvu zumvikana tuvuge ko azifite yari kunegosiya n'abafaransa bagahemba abarimu cyangwa abantu baze igifaransa mu Rwanda bakigisha igifaransa ariko kubera ko we ntabarebe inyungu z'abanyarwanda urabyumva ko yagiye ngo gusaba abarimu b'igifaransa. SK u Rwanda ni igihugu ushobora gusabira abarimu b'igifaransa tuvuge ko tutagifite hatari na discussion ko neba igifaransa gikenewe cyangwa gitakenewe ibyo tuvuge ko tumvikanye ko gikenewe ko kigombye kwigishwa SK u Rwanda ne igihugu ushobora gusabira naba ari mu b'igifaransa you know mu gihe abari mu b'igifaransa mu Rwanda babuza akazi barahari bararira omuperezida utekereza neza ajya gute gutekereza ko bamuzanira abari mu b'igifaransa so kandi none utukwangira huko tunaneba za TSK igifaransa sasa ushobora kongera kukizamura mu gihe wishe indimi zose icyongereza wapi igifaransa wapi abanyarwanda nta rurimi basigaye bakoresha muri education kubera akavuyo ka buri gihe bagenda bahindura buri gihe none wejo bundi bawaza sanga kagama avuza ati none wore katushire we giswahili twigishe mu giswahili so ibintu bya kagame byose nebintu biba paraksida nebintu ninga mucyuka gukorera mucyuka uwo abonye akaba ariho afite ikintu amushakawo aramuwa icyo ashaka akamubwira njya kwemerera ibi nibi ubonori ya madamu wa muri Tanzania wasanga ya mwemereye ati yazana kugira ngo ngushimishe kugira ngo ondohorere unyoreza abari mu b'igifaransa b'igiswahili nzabahemba ariko nabyo nawo bizamareje bashobora kubohereza nyuma ya meza atandatu abirukane nanone abafungi na kimwe n'igifaransa naba Faransa bazanye kwiye gifaransa sinzi niba bazahamara kabiri kubere imyitwarire ya Kagame so ibintu byose nakavuyo nakariruvwaye Kagame ntabategeze igihugu we abayetekereza survival ye gusa sa police areba ze igihugu akora police za survival ye uko ya yazabaho politically na economically n'ibyo gusa bimureba
urakoze cyane ariko wenda nakubaza ku wabikomoje gatoya ikintu cy'umutekano wenda wakigaruka gato kuko buriya Tanzania tuzi imbaraga ifite mu karere k'ibiyaga bigari tuzi ko bafite n'iriya brigade iri muri Congo yarashe ingabo z'u Rwanda za Inventura tuzi neza ni intambara iri muri Cabo Delgado urayikurikirana ese ku kintu cy'umutekano awu ntabwo ukeka yuko uyu madamu ari ubutumwa yahaga Kagame amwereka yuko ibihugu by'abaturanyi byabigeze ku rwego rwo badakomeje kwihanganira amabi ya Kagame chatkambanda
urebye obukonje bwaruya ruzundi kuruzindi ko harimo obutumwa bukomeye uriyo mudamu ashobora kuba yahaye Kagame kandi niwe wari umuzanye kandi mu butumwa bushobora kuba bwazanyori yo mudamu harimo nakavuyo Kagame ateza mu karere erya ntabaryibanga bari eriye mitwe yo muri Mozambique basanze ko efitanye sano no wa mutwe wabaye witwa ngo wabayisilamu oba muri Congo niyo mpamvu iyi mitwe yombi muri designation ya US government baba fashe nk'umutwe omwe baba shiyewe bihano baba shize ku rwego kuri liste y'abateroristi cyarimwe babita impanga noneho hakaba makuru ko uwo mutwe wo muri Congo wakoranaga bya hafi na uriya wo muri Mozambique kandi uwo muto wo muri Congo ukaba ufashwa na Kagame aya makuru arahari intelligence zo mu karere zarayafashe Amerika yarabifashe nayo mpamvu barashyiriyeho baba designating zenge mu Twitter abo bacyarimwe bakabita impanga Mozambique bali abo muri Mozambique nabo muri nini babise impanga bandishwe nk'impanga muri designated terrorist organizations kutonde sasa hivi rwa America kandi ejo bundi hari hantu bateye muri Congo bagasangamo n'abanyarwanda muri wa mutwe wenyewe byavugwaga ko byari bizwi ko ufashwa no Rwanda kandi wa mutwe unakorera muri muri Mozambique. Nanone bakakubwira ngo bamwe mu barwanyi boli omutwe muri Mozambique baturuka muri Sahel region. Area region eturukamu kagasaza katuye Kigali kaka teoriste. So ebintu byose yo bibonye omuntu otwitse inzu akashaka kugenda kuzimya umuriro akabariwe ozimya umuriro ebi nawo bishoboka. So ebintu byose akarere karabifite ntabona hamya ko bitaji bitali bimwe mu bintu byagenzaga oliya perezida wo muri Tanzania kandi bihuye neza n'obukonje bwa ruriya ruzinduko bihuye neza na message oliya perezida wa Tanzania yanditse mu gitabo. Iriya ni message ikomeye cyane aho etandukaniye na message ya Kikwete kandi niyo message yatumye Kagame avuga ko azamuhitinga. Ariko yo birebye iriya nyandiko iriya message yoriyo muda yo muri perezida wa Tanzania nawe tandukaniye na message ya Kikwete kuri Kagame. So birashoboka ko yose Kagame uriyo mudamu yabimubwiye.
Icyo na kwibutsa nuko kuwa gatanu cy'umwaro gishize nyine ministre w'ubanyi n'amahanga yiyemereye yuko ngo bamwe mu byihebe bahuze mu Rwanda urumva rero nabo ntago bakibihisha kuko tuzi neza ko Kigali ari siege ya terorisme avuga ati biri mu nyungu zacu kujya muri izi ntambara muri Mozambique kuko bamwe bahuza ngaha bari mu mirwano muri Mozambique. Chaska mbanda iyo ni statement ikomeye ya ministre w'ubanyi n'amahanga Rwanda Vincent Biruta.
Yes, ni nga bibi igisambo cyose yo bagifashe kishakisha ukishaka ukuntu cyakwedifanda mu buryo bumvikana. Ariko Kagame hari amakuru menshi abantu tudatuba tudafite ariko ahari Kagame we arayazi. Kagame arabizi ko iriye mitwe yombi yo muri Congo no muri nini bayifatanye impanga umuntu oyiha ebikoresho nomwe abantu bayisponsoringa ni bamwe abantu b'abanyarwanda bari muri Congo muri oriya mutwe bashaka gutera Uganda Kagame ni wabajyanyeyo. So nagitangaza kuba na hali ya Kagame na kali ya gasaza bafashe bamwe mu banyarwanda kujyayo ubu sasa bakaba bafashe n'ikira kanone ngo cyo kugenda kubarwanya kugenda kuzimya omuriro wa cyanyi wa twigwe wo umuntu watwise inzu uganayinduka noneho omuzimya moto. Ibyo ntabwo bishoboka. Kagame ntabaza abesha buri muntu wese igihe cyose.
Urakoze cyane Professor Chat Kambanda ngushimire umwanya muhaye Raditsa kuri uyu munsi kuri izi nkuru ebyiri tuganiriyeho. Ndagushimiye rero kubyumwihariko kereka niba hari ikindi wasorezaho otherwise no kugushimira uko ukomeje kwitanga no kuri Raditahuka.
Mwakoze cyane ndabashimiye kandi abantu batumva n'abazatumva no kwibutsa ko imikino ya Kagame agenda akina yose amahanga amaze kuyimenya. Asigaye ngira ngo abanyarwanda ni twebe tugombe gufata ya mbere tukakora igikorwa cya nyuma cyo kuvana biya byehebe mu buyobozi ntanu batuganisha heza igihugu barakiroha mwobo mu bukungu. Urabona sasa hivi bagenda bafata amadeni ahantu hose bafata amadeni mu byehebe ekonomike biriya bariya abajura ba Kagame ariwe aribo afata mu byeza Eurobond ibintu byose. Abanyarwanda tugombye gukora igikorwa cya nyuma tugasunika kariya Kagabo n'abantu bose bakashigikiye bakavaho maze abantu bakubaka igihugu bahuriyeho igihugu tiye inyungu abanyarwanda bose apane igihugu cyo muntu umwe cyangwa na gatsiko ke abandi bakaba bagaragu. nibyo nifuriza abanyarwanda nta kindi murakoze
urakoze cyane Dr. Chatkambanda ku mwanya muduhaye naho ubutaha mu bindi biganiro mukomeze mu gubwe neza
murakoze cyane bye bye
murakoze cyane
Adita huka tumushimire rero Professor Chatkambanda ku muri saha ya mbere nyine bandizera ko mu nogewe n'ikiganiro twagiranye reka rero dukomeze mu ngingo zacu twabateguriye twinjira mu isaha ya kabiri dukomeza mu isaha ya kabiri reka mbaze nakire Comrade Denise Rugendo Comrade Denise Rugendo ndagira ngo niba munyumva mube mwasuza abateze amatwi ikiganiro ndizira ko mwahageze nda Comrade mwamunyumva Bwana Serugendo aha ko nge ntakumva ra ntabwo nkumva ntabwo nkumva reka ndebe niba kosa riri ku ruhande rwanjye ariko ntabwo nkumva no muri studio za Radita ukareka turebe niba twakwakira Maître Nyasi Rusagara Comrade Rusagara niba mutwumva nagira ngo ndebe niba ikosa ryaba riri ku ruhande rwanjye kuko nta nubwo amajwi ya Deni nyumva Maître Rusagara mwamutwumva
Nenda kumva neza Serge uranyumva uranyumva wowe
ndakumva neza reka rero mugenzi wacu Serugendo Comrade Serugendo wabuvuye ko nyakagaruka urumva Rusagara ndamwumva nta kibazo ubwo ndakeka ko kibazo kiri ku ruhande rwawe niba wasanyinga utukongera ugagaruka none ku buryo wenda nabasha kwidentifya ikibazo kiri ariko mu gihe Serugendo wenda atarakemura akabazo ke nagira ngo duhere kuri inkuru ya mbere ya Interpol iriya nkuru twaganiriyeho birambuye na Professor Kambanda niyo mbona abantu bagiye bandikaho na komanteri ndagira ngo ngwijambo niba ari kuri iriya nkuru cyangwa ari ku kuri irebana n'uruzinduko rwa Perezida wa Tanzania aho wumva ushaka kutwunganira ijambo ryanyu Comrade Maître Rusagara
urakoze cyane Comrade ngira ngo nsuhuze Comrade Denis nsuhuze na Professor Charles Kambanda nsuhuze n'abandi badukurikiye ntiriwe nkutwarira umwanya munini rero Serge nge nifuje kugira icyo mvuga kuri ingingo ya mbere mwahereyeho ku ngingo ya mbere y'icyemezo cya Interpol mu kibazo kireba na Gasana Bwana Gasana Eugene na Kagame aho nk'uko Professor Charles Kambanda yamaze kubidusobanurira Kagame yanditse amateka yo kuba atanze icyemezo kizajya gihora gifatwa nk'icyitegererezo mu rwego rwa Interpol ingoma ibihumbi n'ibihumbi Comrade Serge rero urabizi neza n'abadukurikiye barabizi neza uyu munsi si wo munsi wa mbere ikibazo cya ambasada Gasana Eugene na Kagame kiganiriwe hano kuri Radio Tahuka ngira ngo inshuro sinazibara uko zingana ariko ababikurikiye barabizi neza ariko uyu munsi hari isura itagaragara gitari isanzwe igaragara uyu munsi yabashije kugaragara byibura hari ibyo twirwa tuvuga hari ibyo twirwa tubwira abanyamahanga hano n'abenegihugu ababishaka kubyumva bakabyumva abatanabishaka wenda cyangwa se abatabyumva neza uyu munsi rero bakaba babyumvise ushobora kwibaza uti iki kibazo Kagame yashyize muri Interpol iyaba ari ikibazo cyari imbere ya polisi ye byari kugenda gute uyu munsi ambasaderi Gasana byari kuba bimeze bite ariko sinyamo bitindeho uyu munsi kiriya cyemezo cya Interpol ni cyemezo kigaragaza Kagame mu buryo bubiri uburyo bwa mbere kimugaragaza nka Sarigoma nigeze gusobanura hano kuri radio uburyo Kagame ari Sarigoma uburyo bwa kabiri nanone kikamugaragaza nk'umuntu w'igicucu ikiraho ngaho cy'umuperezida reka mbisobanure agaragara Kagame yagaragaye nka Sarigoma duhora tubwira abantu uburyo Kagame yivurugota mu bibazo hano duhora dusobanura uburyo Kagame yafashe inzego akazibuza ubwigenge bwazo ibyo bakora ibyo zikora izo nzego ko ari baba bakora ibyo Kagame ashaka abantu bamwe bakabyumva abandi ntibashake kubyumva ariko nk'uyu munsi ibiba byagaragaye biriye ni ikibazo gikomeye cyane aho Kagame noneho agaragaye nk'umuntu ushobora kwabiozinga urwego rwa Interpol ni ikibazo gikomeye cyane ko n'abamushidikanyagaho nabo barongera bakareba uwo ari we Kagame rero yakomeje kwigaragura mu bintu byo mu Rwanda imanza inzego z'inkiko inzego z'urwego nshingamategeko inzego zose akazivanaho bagakora ibintu bibi akagenda agakora akajya muri business yose akayitwara bagaceceka akajya kwiba abakire bagaceceka akajya kwiba abakene ba Kangondo ibintu bigacecekwa akoresha imbaraga ze z'umurengera afite no gushyira abantu kuri red notice muri Interpol ubwo burenganzira nabwo arabufite ariko uburenganzira bwo kuba yakwemeza ko ibyo akoze ari byo ntago ubwo abufite aho ngaho rero icyo nicyo aburira ahantu ariko nicyakandishiriza abanyarwanda imbere we mu gihugu umwanda rero yirwa yigaraguramo mu gihugu cy'imbere uyu munsi Interpol yamugaragaje ko uko kwivuruguta mu myanda iyo myanda yigaraguramo ko agomba kujya bihagarikira mu kadomoke yarenga imipaka agatoza ni muri ubwo buryo uburyo bwose rero Kagame agaragara nk'igicucu gute Comrade Kagame ikinapfa na ambasada Gasana Eugene kirazwi twaragisobanuye ahangaha agakomeza narabivuze ubushize ko ananirwa guhisha amarangamutima ye hari uko yifuza ambasada Gasana ibyo yifuza yaba atayibonye agaca muri izi nzira z'inkiko na Interpol n'ibindi byose yakomeje kugenda atsindirwamo uyu munsi njyewe ntabwo natunguwe ntungurwa na n'icyemezo cya Interpol cyo gusiba biriya birego bya Kagame kubera iki kubera ko Kagame bamuviraho indi imwe niho bwa bucucu bwe buzira ibyo yirwa apanga yirwa bipangana na Nyiramongi ubu se waba utegura serije gahunda zawe zitegurana n'umuntu utegura kugirira nabi abantu runaka uwo muntu agaca inyuma akababwira ati ariko mwategewe muri iyi nzira iyi n'iyi muramenye muca ahandi ubu ukavuga ko Kagame yazatsinda urubanza gute uwo yirwa agambanira ni ambasada Gasana ibyo yirwa acurira iwe mu rugo ibyo yirwa acurira mu rugwiro n'ahandi hose ibyo Gasana abimenya kare bigikubita Professor Charles Kambanda yavuze ku kintu cy'uko abanyarwanda benshi bari kuri bari kuri red notice za Interpol sabizi nta gari ikindi kindi kuki se gasana yabimenye Kagame se kuki atakurikirana ngo amenye uburyo gasana yamenye ko bamushyize kuri red notice muri Interpol ibi rero ni inkuru ishimishije kuri Banyarwanda no kuri Gasana no kuri Kambanda nk'umwavoka wavugiraga umukiriya we ko batsinze ariko njye ukurikirana bino bintu nta gitangaza kirimo ko Kagame baramukina madamu Nyiramongi aramukina agira gutya yamenya ikibi agiye gukora ubutumwa bugufi bugatambuka yamenya ubuhema agiye gukora ubutumwa bugufi bugaca inyuma mu gikari Kagame yategera hariya bakamuzenguruka bagaca inyuma bagahondagura umuntu aho nimubwira ni yabaye igicucu habaye imanza nyinshi hano muri Amerika ariko muzakurikirana Serge na urabizi ni ibintu bihari bigaragara ibimenyetso bikoreshwa muri izo manza bitsinda Kagame biva hehe bivuye mu rugo ni message abana bagira gutya bari abacyomuro ba Ange bagira gutya bakabahikubise kwa ambasada ibyo birahari none si ubwo ngubwo abo bana uzingo niba bazi ibyo Kagame ategura Kagame bagiye kubagisha inama iki kibazo rero ko muri nongere ngisubiremo ko Kagame afite inzigo afitiye ambasada Gasana inzigo ariko ibintu byabaye hagati y'umuryango wa Kagame na Gasana ni ibintu bisanzwe mu muryango nyarwanda sinzi impamvu Kagame yananiwe kubyakira n'uburyo bikemurwamo rero iyo byazanye ibibazo bikemurwa mu buryo bwa kinyarwanda buriya aho kugira ngo Kagame yajye abicyubi ashake kubikira ambasada Gasana haciye hariho hose yagateguye uburyo bwo guca Gasana ikiru icyo kiru kigatangwa mu buryo bwa kinyarwanda bigakemuka ariko hari n'undi mugani baca Serge njyewe ntabwo ndi buwuca hano ngo nkurangize kuri radiyo itahuka ariko bavuga ko uko iriya nzigo Kagame afite ifite ukundi kuntu ihorwa tabayeho gucikiru nk'ibyo ngibyo byo gucikiru nari mvuze iyo nzigo ikaba ihari Kagame agakomeza akayigira ifite ukundi kuntu ihorwa nabwo mu buryo bwa kinyarwanda bagacamo umugani ariko ni uburyo bw'ibifatika nibwo wenda Kagame yagerageza nawe igihe cyose ndakubwiza kuri igihe cyose Nyiramongi akiri muri ya rugo Kagame ntago ateze kuzatsinda ambasada Gasana ahubwo buriya Kagame azakubitirwa hareba inzega amaherezo azabura n'ubuzima kubera gushaka kwiruka hejuru ya ambasaderi Gasana urakoze Serge n'icyo nashaka kuvuga kuri uyu mugoroba urakoze
urakoze cyane Maitre Ignace Rusagara nta kindi rwose narenza kuri iyi nkuru mwese muri abanyamategeko uyivuzeho neza ndetse na Professor Charles Kambanda nawe yayivuzeho neza reka rero tujye ku yindi nkuru irebana n'ubukungu reka maze ndebe niba Comrade Denise Rugendo twatwumvikana Comrade mwamutwumva ntabwo nkumva sinzi mwe munkurikiye muri studio mumbwire niba Serugendo mwumva ntabwo nkumva sinzi ikibazo ntabwo Comrade Serugendo niba kuri Zoom binaniranye nagusaba wenda ko uhamagara bisanzwe ku murongo wa telefone mwambwira niba mumwumva barambwira bati ntabwo bakumva kandi bimaze kuba inshuro eshatu ngwijambo ngusuhuza utanyumva ntabwo rero kibazo ntabwo kiri ku ruhande rwanjye byo kuko urumva ko muri de metri nyasi wetimo turaganira. Okay, reka tugerageze indi nshuro. Tugerageze indi nshuro.
Uri kunyumva?
Finally, final makuru. Sorry for kubibazo twaduye nabyo. Ikaze mu kiganiro comrade.
Okay, urakoze cyane Serize. Nzi buriya ni technology. Urakoze rero kuba wari wantumiye na bakurikiye ikiganiro cyiza cyane. Aho Dr. Kambanda yagiye asobanura ibintu byiza kandi numva byafasha abanyarwanda yaba ari mu kumenya uburyo kiriya gihugu kiyobowe, uburyo Kagame akoresha n'inzego za Interpol cyane cyane, numvise ari ibintu biri ingenzi ku buryo nabikurikiye. Nkaba rero ngusuhuje nsuhuje Comrade Inyasi Rusagara, nawe namwumvise na interivasiyo nziza akoze, n'abanyarwanda bose batwumva n'abazatwumva nkaba mbasuhuje. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Comrade Denise Rugendo kubashe kuboneka kugira ngo tuganire. Ndifuza ko we tuganira ku kibazo cy'ubukungu nabonye mu Rwanda bishimira ngo babonye ideni rya miliyoni 620 ni celebration mu Rwanda. Ni celebration kuko kuva ejo inkuru nyibona muri Financial Times ni nayibonye bwa mbere, ntangira kuyibona kuri Twitter bandika bati rwose ati ni ibintu by'agaciro twabonye ideni. Babonye ideni ryo kwishyura irindi deni. Twatuzi neza ko ideni rya miliyoni 400 rya Eurobond igihe cya kigeze kugira ngo ryo ryishyurwa, bakaba babonye deni rigiye kwishyura irindi deni. Twari twabikomeje mu kiganiro gishize na Uncle David Himbara, nizere ko twumva kuri mugoroba turagushuhuje. Twibaza tuti niba bazafata ideni kugira ngo bishyure irindi deni. Murabyibuka bakunze baradita ukamwara bitubajije muti Dr. Himbara arabitekerezaho iki? Twabikomojeho. Murabona rero bafashe ideni ryo kwishyura irindi deni. Sire na madeni tugumyemo, ariko kuri bo ni celebration kumva yuko ngo babonye ideni ryo kwishyura irindi deni, kandi ngo Rwanda rwabonye umwenda wa miliyoni 620 uturutse mu mapromesha mwenda, aho bavuga ngo abantu barwaniye kugura nyine izi mapuro mwesha mwenda ku buryo ngo zageze muri 1.6 billion, ngo bigatuma inyungu izamuka ikagera kuri 6.5% mu myaka 10. Kuri bo baravuga bati ni icyizere amahanga dufitiye ko impapuro mpesha mwenda zacu zifite value, zifite agaciro ku isoko mpuzamahanga. Anyway, ibyo ni propaganda, sindi mu byinjiremo. Deni Serugendo, ideni twajya tuvuga amadeni ko amadeni si mabi, twarabisobanuye igihe kirekire. Atuvuga ko amadeni aba meza yakoreshejwe neza akabasha kubyara inyungu akaniyishyura. Nyuma yaho ideni ryafashwe rya miliyoni 400 ryubaka Kigali Convention Center ndetse n'andukanya muri Rwanda Air, igihe cyo kwishyura kirageze, ariko ntabwo aho amafaranga yashowe habashije kwiyishyura, bibaye ngombwa ko bajya gufata irindi deni kugira ngo bishyure ideni. Reka duhere ngase Rugendo, abayikonomiste nkamwe muratubwira muti ideni ntabwo ari ikibazo iyo rikoreshejwe neza rikabasha kunguka inyungu ku buryo ryiyishyura, ariko ntabwo ariko bigenze. Tugiye gufata irindi deni ryo kwishyura irindi deni kuko ideni ryafashwe ryananiye kwishyura umwenda waryo kuko itagiriye neza inyungu y'Abanyarwanda, cyangwa inyungu yavuyemo yagiye ahandi kuruta kujya mu bikorwa wenda bari bayifatiye. Bibaye ngombwa ko dufata irindi deni mu kwishyura irindi deni. Ijambo ni ryanyu kuri iyi ngingo.
Urakoze cyane Serije. Reka nanatangire nk'uko nawe ubitangiye. Dutangire tubwira Abanyarwanda ko mu by'ukuri niyo twanenga uburyo ideni riba ryarakoreshejwe, ariko ubundi ideni ibihugu byose bifata ideni. Reka bariho duhera tuvuge yuko ideni muri rusange ntago ari ribi, yaba ari abantu ku giti cyabo, yaba ari igihugu, yaba ari za organizasiyo zisanzwe. Ideni ribaho kandi ni ngombwa igihe biba bikenewe ko ideni rifatwa. Ikibazo gusa kiba gihari, iryo deni rifatiwe iki, iryo deni rizakora iki, iryo deni rizishyurwa rite. sibyo ibyo wumvikanye n'uwaguhaye iryo deni nk'ibyo mu rurimi rw'amahanga bavuga ati terms and conditions ese umuntu waguhaye iryo deni yaba yagushyizeho ayahe mabwiriza mwaba mwumvikanye iki aho niho burya noneho buri wese agenda akaba yavuga ati iri deni ni ryiza iri deni izadufasha kwiteza imbere iri deni izadufasha kugera ku migambi iyi n'iyi n'iyi twifuza kugeraho kandi dore n'uburyo none tuzishyura twebwe rero wabivuze neza kandi nakunze n'ikiganiro yagiranye na Dr. Himbara kuko nawe mu by'ukuri ni nkaho yabisobanuye urumva ariya ririya deni bari bafashe miliyoni 400 ya Eurobond mu 2013 uribuka ko igihe cyari kigeze cy'uko bari baryishyura twabiganiye igihe kirekire urabyibuka babyigamba bati twebwe dufite imyaka igiye ku 10 tutishyura ati ubwo rero ku buryo tuzatangira kwishyura noneho iryo deni icyo ryakoresheje cyatanze umusaruro wo kugira ngo ahubwo bitangire byishyura ariko ntabwo ariko byagiye n'ikimenyimenye nta ushobora no kuba yaduhakanya kubera yuko ari uko byari byaragenze ubu uyu munsi ntabwo wari kugenda gufata ideni kugira ngo wishyure irindi iryo deni icyo ni kimwe kandi wari ufite igihe gihagije cyo kuba wariteguye urumva imyaka hafi 10 yose ubwo rero wari ufite igihe ntabwo ushobora no kwitwaza covid wagombaga kugenda ukora izo savings wagombaga kuba warabonye igihe gihagije cyo kuba wakwimplementinga wakora ibikorwa bijyanye n'ayo mafaranga wari wasabye nabyo bigatangira kubyara umusaruro ku buryo iki gihe utari kuba ufite icyo kibazo icyo ni kimwe kandi kinatwereka yuko iryo deni ryakoreshejwe nabi ikindi rero cya kabiri serije ni uko nka buriya ikintu kiba kinagaragara ni uko uba uvuga uti okay iryo deni noneho urarifashe kugira ngo ugende wishyure irindi riragiye rizamuye umubare w'amadeni igihugu gifite ugereranyije n'umusaruro muri rusange w'igihugu kuko ibyo biriya bya propaganda tuvuye mu bya propaganda bya Kigali byo burya nta wabyizera n'abantu bata usanga burya bahora bashimagiza batavugisha ukuri ugasanga n'inteko idakora itaba yabwiwe nk'ayo makuru none ugasanga nayo idashobora gukora akazi kayo ka control ya government kugira ngo babe bakwasira birya checks and balance babashe kuba bakora akazi ubundi itegeko nshinga ribaha kuba bagombye kuba bakora icyo ngicyo rero nicyo gite kitwereka kiti okay none se iryo deni ko ryamaze gufatwa ubu ngubu tukaba twongeye no gufata ideni kugira ngo twishyure iryo deni byazamuye umubare w'amadeni dufite ugereranyije n'umusaruro mbumbe muri rusange igihugu kigira bikaba byaranatumye u Rwanda noneho ubukungu bwaho bwari muri kuko ibihugu byose bagenda bashyira ubukungu bwabyo n'amadeni bifite bakagenda babiyetinga nuko babishyira muri za kategori ku buryo ubu ngubu u Rwanda rutakiri economically stable ntabwo rukiri sinzi ukuntu navuga mu Kinyarwanda stable ahubwo noneho rwatangiye kugenda ruba mu bihugu bishobora bifite ubukungu n'amadeni
ubukungu bucumbagira
mu Kinyarwanda yavuga gutyo bucumbagira icyo rero ni ukubera iki kubera nuko baba bari kwishima ariko icyo bagomba kumenya nuko baba barebye bakavuga bati amadeni muri gufata n'umusaruro n'ibyo muri gukora bizanya igihugu umusaruro bifasha igihugu bishobora gufasha kuzamura umusoro bishobora gufasha kubonera imirimo abantu urubyiruko cyane cyane muri rusange ishoramari rishobora riri kugenda rizamuka ntabwo ariko tubibona icyo rero ahubwo aho kugira ngo wishimire gusa ngo nabonye amafaranga wagombye none no gutangira kugira impungenge zo kuvuga ziti kuki twagiye gufata ubundi twagombye kuba twafasha andi mafaranga yo gukora indi mishinga urumva serije yo kugira ngo ufate amafaranga yo kwishyura ideni ahubwo waba uri kuvuga ati irirya deni buri rikwiyishyura kubera ibyo turi gukura muri Kigali Convention Center ibyo turi gukura muri Rwanda Air. Rwanda Air ingendo zariyongereye yabo yagiye ibona amaroutes yandi menshi atandukanye, noneho asigaye yarabashije kwinjiza amafaranga menshi ku buryo ari kugenda yishyura. Icyo ni kimwe. Ikindi rero kinagaragara ni uko ubukungu ntabwo ari mu Rwanda gusa. Iki cyorezo cya COVID-19 cyane cyane n'ibyemezo u Rwanda rwagiye rufata, yaba ari birya byaguma mu rugo, guma mu ntara, ugasanga ama businesses menshi cyane aragiye ahagiriye ingorane zikomeye. Uribuka yaba ari za tourism, amahoteli ukuntu yabaga ari gusaba ko baya bailing out, bayaha amafaranga nubwo bagiye baya amafaranga za transportation, n'izindi sector nyinshi zo mu bukungu zagiye zihura n'akaga kubera COVID-19. Ariko nanone n'ibyemezo leta yagiye ifata, kuko ibyo twagiye tubiganiraho yagiye ihuzagurika cyane bakimara kumva yuko ngo icyo cyorezo cyabaye, bahise bigana abandi barafunga bagafungura bagasubiza abantu mu ngo, bakongera bakabagarura, bakongera bakabagumisha mu ntara nyuma y'icyumweru by'umweru bibiri kwibaza igihindutse. Ariko ubwo ngubwo ingaruka zikaba zibaye nyinshi cyane ku bukungu. Ikindi rero ubwo none ugasanga uwo musaruro ubukiri mutoya cyane. Ikindi rero Serije, ikigaragara ni uko urabona na mbere ya kiriya cyorezo cya COVID u Rwanda ntabwo twebwe dukora ku nyanja, kandi ntabwo rwari rubanye neza n'abaturanyi. Burya rero byagiye bigira n'ingaruka zikomeye mu guhahirana n'abaturanyi, cyane cyane abaturanyi twavuga nka Uganda, twavuga nk'Abarundi n'abacuruza, yaba ari abaciriritse cyangwa se n'abashoramari barya bo hejuru, baba bakeneye n'iryo soko, baba bakeneye kuba uri kubana neza n'abo muturanye n'abo mugize, noneho bakagenda bongera isoko cyangwa bakagira ibyo bashobora gukurayo babizana aho ngaho mu gihugu. Ibyo rero nabyo twabonye yuko nubwo badashaka kubyemera, ibyo ntabwo bisaba kuba umuntu ari umuspecialiste cyane cyangwa se umuntu ufite amashuri ahambaye kugira ngo amenye ko ibyo byagize ingaruka, yaba ari ku muturage usanzwe wahahiranaga aka n'abaturanyi, yaba noneho ari no ku bukungu bwaba ari ubukungu bw'uturere tugiye dukora kuri ibyo bihugu, ariko n'ubukungu bw'igihugu muri rusange, kuko byose biba bifite aho bigenda bihurira. Ikindi rero uretse u Rwanda no kuba rwari rufite n'ikibazo cy'ibyo bohereza hanze biba ari bikeya cyane ukurikije ibyo bo batumiza hanze. Burya ni ikindi kibazo, urabona yuko inari ya madeni iyo uri kuyishyura uyishyura mu mafaranga y'amahanga, ntabwo uyishyura mu mafaranga yawe. Ifaranga ry'u Rwanda ryagiye rita agaciro. Ibyo twohereza hanze dushobora kuba twabona muri ayo mafaranga tuba tuzishyuramo ayo madeni mu mafaranga y'amahanga, nawe ugasanga ari bikeya cyane. Noneho byaranagabanutse kubera n'icyo cyorezo. Hari igihe u Rwanda kubera ari amabuye y'agaciro rwari rwaribye muri Congo, rwabashaga gusohora byinshi ugereranije na rwabashaga kohereza ibintu byinshi hanze, kuko yaba ari amabuye y'agaciro babaga baribye muri Congo nayo barayabaraga, ubikoko bwigeze kuba u Rwambere ngo rucuruza kota. Noneho na biriya bindi yaba ari ikawa yaba ari icyayi, ibyo byose rero byafashaga kuba wabona muri ayo mafaranga y'abanyamahanga aho ubyohereje bakakwishyura mu mafaranga yabo, cyane cyane ko amafaranga yabo aba akomeye, niyo mpamvu uba uyifuza. Kandi none ayo madeni ufite yo hanze ukaba uba ugomba kuyishyura muri ayo mafaranga yabo. Amafaranga y'u Rwanda kuko aho yataga agaciro icyo gihe unahomberamo kabiri inshuro ebyiri twice, urumva ugize kuba kuyavunja, urayavunjije mu mafaranga ugomba kwishyura muri iryo deni ukayavunja bagize noneho yaguye. Icyo ni ikindi. Ikindi rero Serije, nuko urabona ntabwo ari mu Rwanda gusa, nubwo batashaka kubyemera, ariko ikigaragara nuko imisoro amafaranga yinjiraga mu isanduku ya leta abazagabanuka, kuko buriya cyane cyane nko mu Rwanda ni nabyo bintu twakundaga no kugaya cyane ubwiye izo businesses ngo nibagume mu ntara niba yagendaga kokura ibintu mu ntara abizana ikigali niba ari umuntu wakoraga transportation mu ntara n'ahandi urumva hari abageze aho bagafunga imiryango neza hari abageze aho ntibagira ikintu binjiza kandi rero ucuma umusoro ku muntu ubigeranye n'inyungu ntabwo wakwishyura umusoro utigeze winjiza ni ukuvuga ngo njyewe nzishyura umusoro ni niba nako nabashije kwinjiza amadolari ijana ukambwira ati rero ugomba gutanga umusoro w'icumi ku ijana w'ayo madolari ijana nibwo ndi buguhe ayo madolari icumi kubera yuko ninjije ariko noneho ntayigeze nkora nta musoro none se ko nayo ijana ntayinjije nakwishyura umusoro gute ibyo rero nibyo bigaragara ariko rero n'ikindi cya nyuma tugomba kuvugaho tugomba kuzajya dukomeza kuvuga ntekereza ko abanyamahanga badakunda kuba baha agaciro bo bakareba ibishashagirana ariko bitari sustainable ikintu cya mbere ni uko leta cyane cyane ririya shyaka riri ku butegetsi rigomba kuva mu kwivanga muri business zose zibaho ahubwo kuko biriya ntabwo bifasha ubukungu burambye bishobora burya mu gihe hari ikibazo gikomeye kandi ugasanga abashoramari bo batari kubibonamo inyungu cyangwa se wanagerageza kubashishikariza kuba bagerageza nabo gushora ugasanga batari gushora kuko umushoramari we arabanza ntabwo ari nka leta arabanza akavuga ati njyewe ikinshishikaje ni inyungu yego mu kubona inyungu nshobora no gufasha abaturage ariko ikiba kimushishikaje cya mbere ni uko avuga ati ninshora nzabona inyungu ubwo rero nka leta uribuka nko mu minsi ya mbere ubutegetsi bugihinduka byarumvikanaga ko leta yagombye kujya yagombye kwintervena mu bintu byinshi yagombye kuba iri mu bintu byinshi yaba ari transportation yaba ari ugucuruza amazi yaba ari ugucuruza amata yaba ari ukugira amakontra yose ya leta kugemurira yaba ari ukugemurira abasirikari kugemurira aba imfungwa ibyo byose leta yashoboraga kuba yabikora kubera n'ikibazo igihugu kivuye mu ntambara akajagari ntabwo mu by'ukuri n'abashoramari bari bakizere ngo bavuge bati reka natwe dukore tugerageze dupiganwe none tubona ayo masoko ariko sinumva ukuntu ushobora kujya gupiganwa n'umuntu uri gutanga iryo soko sinumva ukuntu uwo muntu nawe uri gutanga iryo soko kandi nawe arishaka ashobora kugera akavuga ngo ke ngo wowe ngo wansinze ngo waritsindiye nibishoboka azashyiraho amategeko yo kugira ngo wowe agukumire cyane cyane mu cyayenge nibyo nka FPR ikora ivuga iti nta kibazo nimuze nimupiganwe mube mwabona amasoko ya leta ariko inyange za Kristo Venture ari amakampani nk'uko duhora tubivuga yose afutwe na Kagame n'agatsiko ke n'umugore we na bene wabo na baramu be n'iki byose abo ngabo nibo baba bazigukana ayo masoko yose ibyo rero burya ntago bifasha ubukungu bw'igihugu kuko ikintu cya mbere nta efficiency bitanga umuntu kuba utigeze uvuga ngo ugiye gukora competition n'abandi nta effort iba yakozwe ngo buti njyewe nzazana agashya gutya njyewe nzatanga serivisi inoze cyane gutya ahubwo njyewe ngiye korohereza leta kugira ngo bariya abandi mbatsinde njyewe ngiye kubereka yuko iryo soko nshobora kurikora neza kandi ku giciro kiri hasi ugereranije n'ibyo mugenzi wanjye we ari gutanga ubwo urumva ko icyo gihe bifashije leta mu gukora izo savings noneho bikanafasha kugira ngo n'ako kazi kabe kabasha gukorwa neza icyo kintu rero nta kiba gihari ni nka birya bita monopoli nuko birya byo kuvuga ngo ni RPF yose irabifite niba ari amazi bagomba kugemura ayo mazi ni inyange nta wundi muntu bazajya kugira serije ntabwo bazamwemera ngo bavuge bati ariko nange wagenda nkareba ukuntu nagira uruganda rugira amazi rutunganya amazi nkaba nashaka uburyo nange najya mu ipiganwa ibyo nibishoboka ni leta amata ni ubucuruzi buciriritse byose ugasanga bigiyemo n'ibintu by'imyenda kujya guca caguwa ukabeshya yuko ngo iyo caguwa ngo ushaka kwambika abanyarwanda imyenda mishyashya utangira gutanga impamvu zitari zo ariko mu byukuri uri kugira ngo ube wakuraho iryo piganwa kuko ubundi we uvuze uti uzazana ibintu byiza nta muntu uzifuza kwambara imyenda ya caguwa kandi ashobora kuba yabona umwenda mwiza utarigeze wambarwa n'undi muntu ariko ubushobozi bw'abanyarwanda ikindi noneho n'ibiciro biba bisaba ugasanga ari byo bashoboye ibyo byose rero ni urugero nari nanze rwo kukwereka yuko nta piganwa rihari kuba rero nta piganwa bituma n'umuntu w'umushoramari avuga ati Serije nawe uri umushoramari tuvuge ko uri umushoramari ugiye gushora reka ndebera muri Tanzania none ugatangira kwiga uburyo isoko rimeze ukamenya ko iryo soko leta yararyikubiye cyangwa cyometse mu pinduzi ugomba kugira ntacyo uzabona ikindi ukamara kumenya ngo wabwe amakuru yuko hari igihe bashobora kuzafatira ibintu byawe hari igihe bazagushyiraho imisoro bazagushumuriza Rwanda Revenue ibyo byose umaze kubimenya uravuga ati reka da njyewe ntabwo nshobora gushora ahantu amafaranga yanjye azagenda akazimangana singire ikintu mbona mu gishoro cyanjye simbona inyungu simbona return on my investment ntabwo ibyo bishoboka ibyo rero niho hantu uretse ko nubwo dukunda kubivuga nta simbona uburyo RPF ishobora kubikora kuko niyo operandis modus yabo ni operandi modus ni uko babibona ntago rero ushobora kubwira Kagame ngo nyabuna hagarika kujya hagarika ibyemezo bya Christo Venture ufite amafaranga ahagije reka n'abandi bashoramari bakore mu bwisanzure habe ipiganwa bizafasha igihugu muri rusange ariko wowe witangira kujya mu bintu byose ibintu byitwa ngo ni bya leta muri za sima uri mu inganda zose warazifashe wafashe ibi bintu byose indege zose ni zawe igihugu cyose ni cyawe abasirikari bose amasoko yose ibyo bintu mu by'ukuri mu minsi imwe bigaragara ko ari iyo stabilite bikagaragara yuko ibintu biri kugenda neza ariko in the long run mu gihe kirekire Serije ibintu tujye dukunda no kubibwira abanyamahanga tunabyandike ababishoboye rwose bajye banabyandika no mu rurimi bumva ntago biriya bintu biba biri sustainable cyane cyane nk'ishora nk'abantu baba bifuza kuba bashora imari yabo ikindi rero Serije ni biriya bintu byo kuba burya nta butabera erega ntago ushobora gufata hariya abantu burya uzasanga rimwe bakubwira ngo ngo twebwe ngo politike ariko burya ntushobora gufata ubukungu bw'igihugu ngo butandukanye na politike ntabwo ushobora gufata imibereho myiza y'abaturage ngo uyitandukanye n'ubukungu bw'igihugu ngo bitandukanye na politike kuko politike niba ari nziza niyo noneho izaba katalizeri niyo izagenda igerageza gushyiraho iyo mirongo noneho igenda irangiza n'ibibazo bimwe na bimwe niyo mpamvu rero biba biba bigeze nk'abanyarwanda baba bataka bati twebwe turakennye twebwe bimeze gutya bagomba kumva yuko aba ari politike mbi kuko politike ishobora ari politike nziza igenda ifasha yuko buri wese atangira kugenda atera imbere iryo shoramari niba ryaje nibande se bari buhabwe utuzi abo baturage se nibande uri bushoremo se bari uri bugire ngo bakugurire aburi bushaka ko bakugurira nabo baturage ku buryo uzaba wifuza ko nabo bazaba bafite ubushobozi buhagije kugira ngo babe babasha kukugurira byose rero biba bihuye niyo mpamvu tuba tugomba tuzajya abantu bazajya bibaza bati kuki twisubiramo kuki tunenga kuko ibyo byose biba birimo ikindi rero nabirya by'umutekano no kuba nta butabera urabona biriya sesagura Kagame abakora urabona guhora buri gihe ushakisha abanzi muri uko gushakisha abanzi yaba ari abanzi bari yaba ari abantu ngo bari mu gihugu ukomeza kwita abanzi bagenzi bawe muri gukorana yaba ari abo wita abanyarwanda abo umuntu ubundi yagombye kuvuga ngo bene wa bari hanze abanyarwanda bagenzi bayo nkawe muri iryo akaba ari ubona mu abanzi ngo ngabanzi turabazi ngo kandi ngo tuzi neza ngo n'ababafasha muri iryo jambo yavuze ejo bundi urumva mu by'ukuri yita ngo abanzi ni abanyarwanda abavuga ngo abo bafasha nabo ngo nabo banyamahanga duhora dutakambira tuti nyabuna mudufashe nyabuna natwe nimutugwane ko kugira ngo tubashe kugira imbaraga zihagije dukureho bura gutegetse ariko serije aho bigeze nuko abanyarwanda wenda ndi kumera nkosoza kugira ngo nguwe umwanya nuko abanyarwanda bazumva yuko natwe tugomba gushyira akacu niba dushaka kubaho neza niba dushaka kuva mu bukene niba dushaka kugira umutekano noneho twarangiza tukabasha gukora uko dushoboye tukaba involved muri politics mukaje muri politics kuko niho tuzakira imbaraga hamwe muri organization atari ukuvuga ngo umuntu ngo reka ngo ngiye gushyira ngo kwa organization kangi ngo ndajya ngo nandika ngo ibinyamakuru ngo none ngo nagize organization kubera ko ari ibintu bya personal ahubwo tumobilize abantu tube benshi kugira ngo twumve yuko yaba ari ubukene yaba ari umutekano mukeya yaba ari ibibazo bindi by'ingutu bitwugarije kutisanzura kutavuga kutabona ubutabera bwiza ibyo byose kubera politike mbi kandi kugira ngo bibe byabashe kubonerwa umuti nuko hajyaho politike nziza nk'ubu tubashije RNC ihawe amahirwe ikagera ku butegetsi njyewe nzi ko ifite abantu bashoboye bafite ubumenyi ifite ubwo bushake dufite programu nziza ku buryo ibyo byose wagerageza ukagenda ubishyira muri gahunda noneho igihugu kuko ikintu abanyarwanda burya nanone tuba tugomba kumva serije niyo abantu baba bavuga ngo hari ibyakozwe ariko ushobora kuvuga uti imfashanyo zahawe kiriya gihugu amadeni kiriya gihugu cyafashe uribaza iyo bikorwa n'umuntu ufite politike nziza ihuza abanyarwanda uta abanyarwanda wirirwa ujya guhungeta utirirwa ujya kugura ziriya ngo za urumva zira za spyware zihenze cyane zo kugira ngo wumvirize ngo telefone ngo yaserishe kubera ko akunenga yagombye kuba ari mu gihugu ari guproduza icyo gihe ukibanda cyane cyane ku munyarwanda nsoza reka ngo inkurugero rumwe sibyo ikintu kikwereka ukuntu gahunda za buriya butegetsi ubona rimwe na rimwe ukanibaza utariko nta bantu ubundi mu byo hari abantu bize kuki batagerageza rwose ngo bavuge bati nyabuna mureke dukora ibintu gutya reka bazamurijwe urabona baragiye bashyira amafaranga menshi muri turize serije ukubona kubwira burya niyo na ziriya ngamba bafataga ugasanga abanyarwanda bagumishije mu nzu noneho bakavuga ngo abanyamahanga bo ngo abaturiste ngo mwebwe mushobora kuza burya abaturiste baba bari kuvuga ni umunyamerika uryo w'umuzungu utukuye niba yagiye mu Rwanda ariko uzi ko umunyamerika nkawe umuntu uri muri kino gihugu umunyamerika nkawe ari weho wiyenteresa ku Rwanda cyane ari weho ushora amafaranga menshi kuruta abo ngabo uba waragiye ugategura ibintu ugasesagura amafaranga y'abanyarwanda uri gutegura uburyo ushobora kwakira abo bantu uburyo babatembereza uburyo bagira gute ariko barya banyarwanda bari muri Amerika bari muri Europe bari muri South America bari muri Afrika ahantu hose bari muri za Australia amafaranga boherereza bene wabo abagenda kujya gusura bene wabo bari hanze bo arenze kure ayabo bita ngo ni ba mukerarugendo wagiye gutanga amafaranga kuri za Arsenal wagiye kugira gute ni ukuvuga ngo rero iyo human resources abo banyarwanda ubwabo ugerageza tugashaka ibisubizo by'ibibazo dufite mu nzira y'amahoro bakaza bagashora amafaranga bafite bakaza n'ubwo bumenyi ukareka abantu bari hanze opposition iri gukorera hanze igataha mu gihugu ugafungura urubuga rwa politike hakabaho ubutabera hakabaho ubwisanzure ubwo uribaza noneho n'ibyo abantu baba batubwira ngo hari ubukungu ngo bwateye imbere ari kukwereka gusa Kigali Convention Center akakwereka n'imikindo ubwo uribaza none ibyo abanyarwanda bageraho nicyo rero twebwe akenshi tuba tunenga kuko turavuga tuti dufite ubushobozi dufite ubushake dufite potential ariko ibyo kutubwira yuko ibyo Kagame yagijije ngo bihagije ntabwo bihagije kubera yuko ubundi byagombye kuba ari byinshi urakoze cyane Serije niyo mpamvu tunanenga ari amadeni afite kuko abanyarwanda tweza turetse n'abari hanze tukajya mu gihugu tugakorera mu gihugu tugakorerayo politike tukisanzura tugapiganwa abashora imari bagashora imari abakora politike bagakora politike ubwije ukuri yuko ntabwo yaba akeneye ideni byo kugira ngo wishyure miliyoni 400 gusa ya Eurobande ntago baguhaye imyaka 10 ntago bishoboka abanyarwanda bari kuba bararyishyura yakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Ferugendo unabisobanuye neza ikibazo abanyarwanda dufite si ukuvuga yuko ideni ntabwo ari nk'uko twabivuze ahubwo nukureba wa mugani inyungu kumwenegihugu kubankurikiye kuri YouTube nababwire rwose nti murebe iyo documentaire kuri Netflix y'uburyo abanyagitugu nyine biyubaka nuko bagera ku butegetsi birahita biba isura y'u Rwanda rw'uyu munsi tuganira ifite iyi documentaire rwose ndifuza ko mwazayireba ku munyarwanda wifuza impinduka ndifuza ko mwayireba mukareba uburyo nyine uburyo tirani yubakwa igitugu cyubakwa ifite amasaha agera kuri atatu kuba afite Netflix rwose nababwira ko ni programme nziza yo kureba irahita ibaye ishusho ngari y'igihugu cy'u Rwanda yuko tubayeho kuko n'abandi banyagitugu babayeho ibyo bakoze bimeze nk'ibyacu ariko igituma ngiye nasanze ngomba kubagira inama kureba iyi documentaire kuri Netflix biratuma mubona n'impamvu guharanira uburenganzira bikenewe muri iyi documentaire murabonamo abantu batandukanye harimo nka Adolf Hitler uko Hitler yari urinze igihugu uko yisha bene gihugu murabonamo Saddam Hussein uko yishe uko yari urinze uko igihumeka cyose barica murabonamo Idi Amin Dada muri Uganda murabonamo Joseph Stalin murabonamo Muammar Gaddafi murabonamo na Kim Il Sung i documentaire ku Netflix ndabwiza kuri nyimara kwireba ifite amasaha 3 narayitangiye cyo nyihagarika kuko nashaka kureba uko buri munyagitugu ibyo akorera bene giye kubaba ibi ngi by'ubukungu wabwira gaserugenda ubukungu bagera buri cyo bakabwitwarira bakabushyira mu biganza by'umutungo wa famiye bose aba banyagitugu barabikoze bagera gutse bagafata economy yose bakayishyira mu gatsiko k'umuryango wabo bagashyiraho bene wabo bakari baruringa economy bicisha bene gihugu inzara nkana ni ibintu bize neza kwicisha bene gihugu inzara ikindi kindi nuvuga ngo iyi system ya Kagame tubona yirwa yambika abantu inzogera cyangwa amayumbo niki naba barayikoresheje system ya tereri no kwica igihumeka ni fotokopi y'ibyo Kagame akora nagaciyemo kugira ngo rwose kubona bafite Netflix aho mwamuri mwayireba icyo gihe tuzaganira no nyuma mumbwire muti twayumvise gutya cyangwa twayibonye gutya kuko harimo ibice bigera kuri bitandatu uko bafata ubutegetsi uko bakrashinga cyangwa bikiza abawupuza urumva rero nabyo birimo ubundi akaza uko bubaka imbaraga cyangwa uko iyo terorisme iyo tera bayubaka uko bakontrola ukuri icyitwa ukuri gukontrola amakuru agomba kuvugwa nko muri North Korea burya nta kindi kintu bareba ibintu byabo muri North Korea ntabwo bareba cyane mpuzamahanga bafite sisiteme yo kureba amakuru yabo mu gihugu gusa nta kindi kintu bareba hari n'ikindi kintu nabonye bakita ngo nibari shishe ni nko twagita agaciro kacu muri North Korea harimo ikintu bita ngo nibari shishe bivuze ko nyine ni agaciro kabo nta kindi kintu bashaka kuvuga usibye agaciro kabo ni nk'ibi bya Kagame rero kwirirwa aririmbwa aririmba agaciro kabo kubaka indi sosiyete nshyashya gusenya ibindi byari biriho mbere gusenya iby'abamubanjirije guhindura amazina kubaka amateka mashya ibi byose ni ibintu biri muri sisiteme y'abanyagitugu ikindi nanone ni ukuvuga ngo nzakomeza kuyobora forever cyangwa nzakomeza kuba umunyagitugu iteka ryose rwose recommandation hano kuri aditahuka muzayireye muzambwira ko muri serugendo rero bivuze neza amadeni nk'uko twabivugaga yakabaye meza afite inyungu abenegihugu ariko nawe tekereza zira miliyoni 400 ubuzima bw'abarimu ntibwateye imbere ubuzima bw'abanyeshuri ntibwigeze buzamuka ubuzima bw'umuturage nta kintu bwahindutseho ahubwo miliyoni 400 zaraje bazitera imirwi ahari amafaranga yagiye yose ntabwo tuzi ko yagiye muri Kigali Convention Center ntabwo tuzi ko yagiye muri Rwanda Air n'izi 320 na uzenseka himba aravuga ati Kagame yikatiye paycheck ya miliyoni 220 wenda ngo agiye kubaka rwa ruganda rwe rwa vaccination 400 wenda agiye kwishyura ariko urumva ko muri documentaire nyina abanyagitugo amafaranga barayabo ntaki nabere ngi kubabaza ahubwo twebwe nitwe twishyura iyo misoro kugira ngo baze byitwe ko badukunda baturebera none ugasanga imishinga nk'iyi ngi yose ibari ya India White Elephant kubaka mateka mashyashya kugira ngo bishashagirira amahanga ariko dictatorship ni imwe bwa na Serugendo
ngira
ngo nongere
oya Serije urabyibuka urabona nka buriya hari ahantu yigeze kuvuga kugira ngo nkunganire yavuze ngo waza ngo ugasenye inyubako yanjye ngo nkakureka iyo Kigali Convention Center iryo deni ryafashwe ryaje kugira ngo ryishyure amafaranga we yita ngo ni inyubako ye urumva amafaranga yo misoro y'abanyarwanda agomba kwishyurwa n'abanyarwanda we mu by'ukuri ari kuyibona nk'inzu yakavuga ngo nge ngo waza ngo ugasenya ngo inyubako ngo yanjye ngo nubatse ngo none ngo nkakwika amahoro ntabwo ari kumva ko ari abanyarwanda ntabwo ari kumva ko ari abanyarwanda bayibatse ntabwo kuko ni nabo bazayishyura ni nabo bagomba kuyishyura we yumva ko ari inyubako ye aho rero umugani wawe niho ni ikibazo kiri numva yuko igihe kigeze ari uko utangira kubona ikibazo gihari mu by'ukuri serije ikindi kintu rero nk'ikintu cy'ubutabera ari nk'igihe unavuga uti ariko byagenze gute ndibuka ukuntu abadepite bigeze guhamagaza urya Bizimungu ari perezida bamubaza ngo naze yisobanure nawe akajya mu nteko akavuga ngo ngo imitungo mfite ngo mfite inzu ebyiri gusa ngo mfite inka ngo zingana gutya ngo rwose ngo ni kamyo ngo ni iy'umugore ibintu nk'ibyo ari kuvuga gutyo ngo ni uko ngo ba none ukazajya wibaza uti ninde watinyuka kuki noneho iyo nteko yageze aho ikareka umuntu wa Kagame bikagera hariya urumva naho uri bibabaza yuko umuntu wese udashaka kwemera ko noneho iriya ngoma ari igitugari mbi aho umuntu adashobora niba nk'ukurikirya gicyabizi umuntu ukurya twakurikiye arya amagambo nk'arya jambo rya nyuma yavugiye mu nteko aho inteko yamubazaga ibibazo nk'ibyo ngibyo nawe ari kumera nk'uwisobanura noneho ukibaza ukuntu inteko idashobora kuba yamenya ayo makuru buriya wasanga abantu bo mu nteko Serije urabizi bamenya ayo makuru nk'uko natwe tuyamenya ari uko tuyabwiwe na Financial Times bamenya ugiye uwatanze ibyo deni Dutch Bank cyangwa se Siri Group babikuye kuri Twitter cyangwa se muri Financial Times nk'uko nawe wabimenye ahubwo wewe ushobora kuba wabimenye mbere y'uko bo babimenya adashobora kuba yabaza ibibazo ngabaza ati ariko ubundi kuki dore dufite proje eshatu nyinshi kuki twakubaka convention center kuki twashyira amafaranga muri Arsenal kuki yo kwatratinga ese kuki twagira ibi nibi nta kintu na kimwe babaza noneho n'ikindi rero nabitwa ko bari mu mashyaka wavuga ngo ari muri opposition burya mushobora no kuba no muri coalition nka biriya za forumu irya forumu yabo ariko ukagerageza ukagira uniqueness ukagerageza nawe ukidemarika kuko uvuga uti nanjye nifuza kuba ari njyewe wazaba uyoboye iyi forum ari njyewe wazaba ufite ijambo muri forum ari njyewe wazafata ubutegetsi tukaba ishyaka ryacu rikaba riri kuyobora ariko noneho ugasanga nariya mashyaka yandi nta kintu ashobora kuba yabaza ntasobanukiwe aho rero niho unageraho noneho ukanavuga uti ariko se noneho se nk'iriya nteko ibimaze iki ntaho ushobora kubona bashobora guhamagaza ngo bavaze bati urabona nka kiriya kibazo cya ziriya ngabo bajyana muri bajyanye muri Malawi bajyanye muri Mozambique Serije reka nkubwire ikikwerekwa ubuyobozi n'umunyarwanda udashaka kubibona n'intore uyu munsi ndagira ngo nayo ishyire ubwenge ku gihe tubwire tuti reba fata abandi bayobozi iyo basohotse bagiye yaba ari uyu umuyobozi mushyashya wo muri Tanzania wo mu Burundi yaba ari n'abandi zino ngendo muri ino minsi twagiye dukurikira bakoraga yaba ari mu karere cyangwa se n'atari mu karere wabonaga muri delegasiyo yabo bajyanaga n'abashoramari mu ijambo bakundaga gufata bahitaga bahamagarira abenegihugu b'icyo gihugu basuye bati muzaze gushora imari iwacu warabyumvise yaba ari uriya mudamu ari muri Kenya, ari muri mu Burundi, yaba ari Neva ari muri Tanzania, ari muri Egypti, ari muri Congo, Kinshasa, ari hariya muri Tanzania, ikintu cya mbere wikanye yakomezaga gusaba ni uko aba kandi yabaga yanajyanye muri delegasiyo n'abashoramari, muze mushore imari wacu. None ufata igihugu cy'u Rwanda, muri Malawi, muri Mozambique, baba bagiye gusaba abashoramari ngo baze mu Rwanda, ahubwo wagiye no kuvuza amahoro abanyarwanda bari kugerageza kwikorera ubucuruzi buciriritse, bari bafite ka butike bari kugira ngo bakore ubwo bucuruzi bushobora kubafasha kwitunga n'imiryango yabo. Ugiye kubaguza amahoro, nta kintu uri kubafasha, ntabwo uri kubasaba ngo nibaze bashore mu Rwanda, ugiye ahubwo kubica, ugiye kubambura ibyabo, kubera ko ugomba gushakisha abanzi buri gihe uri gutekereza ati Serije natera imbere, icyo azakora ni uko azaza gutera igihugu cye. Serije ntabwo yanga igihugu cye, ahubwo ufite ubwoba ko akuri umuyobozi mubi, ko azakoresha ubwo bushobozi afite kugira ngo aze agukureho. Icy'ingenzi ni ugukora ibyiza, ni uguhindura ubwo buyobozi. Iyo mpamvu ituma ashobora kuba yakora ibyo ngibyo, yaza gukuraho ubutegetsi akoresheje ubwo bushobozi yabonye hanze, ahubwo ukuraho izo nzitizi we ashore iyo mari. Abo banyarwanda baba bagomba gucuruza za Mozambique bayazane n'iwacu, bagomba gucuruza za Malawi bayazane n'iwacu, ariko barabizi yuko bazicwa, FPR izabambura ibyabo, izabashyiraho imisoro y'umurengera kugira ngo ibananize ibintu nk'ibyo ngibyo. Nicyo kikwereka itandukanirizo ry'ubutegetsi bwiza bushishikajwe no guteza imbere abanyagihugu n'igihugu muri rusange, n'ubuyobozi bubi buri gihe usanga bwahindutse bw'umuntu umwe, nk'uko wari umaze kubivuga, buri gihe usanga agomba kwikanga abo banzi bose. Umunyarwanda wese wateye imbere yahindutse umwanzi. Niba ataje muri RPF ngo tumukontrole, dukontrole ubumenyi bwe, dukontrole ubushobozi afite, dukontrole imari ye yose, ni umwanzi tuba tugomba kwikiza. Ni nacyo kijyana ziriya ngabo, yaba ari muri Mozambique, yaba ari muri Malawi, kuko nta rundi rukundo. Urukundo utakunze abawe ni ugiye gukunda abantu bo muri Malawi no muri Mozambique. Ibyo rero nibyo bikwereka yuko njyewe ntekereza yuko n'abanyarwanda aho tugeze, yaba ari abafite ubwo bumenyi, yaba abafite ubwo bushobozi, ko ahubwo investment nziza njyewe mbona tuba tugomba gukora, nuko ibyo byose tugomba kuzahaguruka tugashyira hamwe tukabikoresha mu kugira ngo duhindure ubutegetsi buri mu gihugu iwacu. Urakoze cyane Serge.
Urakoze cyane Comrade Serugendo. Ndagira ngo dusoze kuko wenda tuzabigarukaho no mu bindi biganiro. Nta nubwo dusabwa byinshi, icyo dusabwa ni ukuba mu gihugu twigenga tutari abacakara cyangwa tudasaba uburenganzira kuba mu gihugu cyacu. Ntabwo bivuze yuko tuzajya mu Rwanda twese ngo tujye mu myanya ya politiki, ntabwo bishoboka. Ntabwo tuzajya mu Rwanda twese ngo tujye mu myanya ifata ibyemezo, kuko ntabwo igihugu gifite imyanya yajyamo abanyarwanda bose. Ariko igihugu tuzaba turimo ni igihugu umunyarwanda yumva yuko aho uburenganzira bwe burangirira, aho butangira cyangwa burangirira n'ubundi, aho burangirira n'ubundi bunyarwanda butangirira. Kandi twaba tuvuga ngo dufite etat de droit, igihugu kigendera ku mategeko, kirengera buri mwene gihugu, ntabwo kirenganya. Ntabwo dusaba ibintu biremereye cyane, ahubwo njyewe impungenge wenda tuzanagaruka mu bindi biganiro, iyo abantu babaye igihe kirekire muri dictatorship nk'iyi, bageraho nyine bakabifata nka Bible, bakabifata nka cya gipindi cy'abihaye Imana, ujye ubona baririmba hano hanze, ugasanga rero abantu barihebye, basigaye bavuga gusa ngo dutegereje igihe Imana izagarukira, Imana izagarukira. Kandi nobody knows n'igihe Imana izanagarukira, burya nabyo njya mbibona nkavuga nti tujye tubivana mu mitwe y'abantu, Imana izagaruka ryari? Ubundi ndavuze igihe izagarukira wa mugani, ariko uzasanga bavuga bati nimusenge Imana izagaruka kandi izaza gukiza abantu. Oya, niko tugomba kwitabara Bwana Serugendo. Ntabwo tuzavuga ngo dusenge ngo Imana izadutabara. Oya, ahubwo dukore uko dushoboye. Baravuga ngo Imana ifashe uyifashije. Hari igihe ngira tandatse ruva abantu nyine ubona bashyira imbere amasengesho cyane. Gusenga ni byiza by the way, birafasha. Ariko abantu bagomba kumva yuko na mbere yo kuvuga ngo Imana iradufasha, we wakoze iki, waharaniye iki, mu masaha 24 uru rugamba turiho wakoze we bukangurambaga? Iyo tuvuga tutitera inkunga ubigenza ute? Kuko iyo bwiye abantu ngo natera inkunga kuri uru rugamba, baravuga bati nta bushobozi ariko Kagame akaza akabitwara biranababaza ko atwara ibyo mu gihugu agatwara n'ibyo hanze abo hanze nabo baki amaboko bakayashyira mu mfuka bati nta bushobozi rwose ijisho rya bihehe akaza nabwo akabitwara ubu abacuruzi muri Sadeke barimo barataka ubu bose bagomba no kwigura atangiye kubahungeta kibazo uti iyi myaka yose mwagiye mugira sinzi ukuntu nabyita mugire ubwenge sinzi ukuntu nabyita nta jambo ndimo kubona mu binyaryenge cyane wenda ariko mumenye yuko mugomba no gushaka uburyo mukora iriya sisiteme ibahutaza gana serugendo icyo ni ikintu abantu bagomba kumva rwose
oya none ubivuze neza Serije kino abanyarwanda ubu ngubu iyo mvugo wari uvuze nta gushobora kwirengagiza ngo politike ngo ngiye sindi muri politike ngiye sinkora politike ntabwo bishoboka niyo katalizeri y'ubuzima bwacu bwose ubukungu bwacu umutekano wivuze neza umutekano wacu imibereho yacu nk'abanyarwanda no imibereho yacu nk'abanyarwanda n'abandi duturanye n'abandi tubana n'abanyamahanga ibyo byose ni politike kubona dushobora kwemera buri munyarwanda yibaza avuga ati twe dushobora kwemerera umuntu umwe ko ageraho agafata ubuzima bwacu bwose akabukontorora ku buryo ari we ugomba kuba yatugenera byose ugomba gupfa ugomba kumvirizwa telefone ye ibyo ari kuvugana na Serije ibyo ari kuvugana n'uwo bashakanye na mugenzi we ubukungu bwacu bwose aho twamuhungiye akahasanga akaduhungeta akagira gute ibyo bintu niba tudakoze ahubwo iyo investment iryo shoramari nabyita ryo kuvuga ngo nibyo wageraho hari igihe ugera ugasanga ntacyo bizaba bimaze mu gihe udashobora kuba wabibamo mwituze mu mahoro n'abawe upfusha umuntu ujye kumushyingura ujye gusura aho wakuriye wereka abantu ibyo byose niyo mpamvu uvuga uti nawe muntu uri hanze nawe uri gucuruza akabutike utangira gutekereza uti ariko nshobora n'ubundi no kubibura igihe icyo ari cyo cyose kuki ntakora investment iri sustainable iri long term nubwo nshobora kutazagerageza ngo mbe nabigeraho ariko nsige nshyizeho umusingi ushobora kuzafasha abanjye n'abazankomoka ku buryo n'abanyarwanda muri rusange ku buryo bashobora kubana mu mahoro ni nk'ibyo wavugaga Serije abanyarwanda ntabwo dusaba byinshi mbese umuntu wibereye muri Mozambique gucuruza ubundi wagize ngo we agusaba kugira ngo aze gukora ishyaka mu Rwanda no we arishakira amahoro arishakira uwo mudendezo arishakira kugira iyo ownership ku bintu bye avuga ati umutungo wanjye ni ntavogerwa ibintu byanjye ni ntavogerwa ngomba kubibamo neza munezero nabivunikiye arifuza kuba yashora akabazi ko RPF itazaza ngo ibimutware Kagame ngo abimutware amushyireho ngo ngayicyicumi arenze mu by'ukuri n'inyungu aba yagize ibyo byose ni by'abanyarwanda mu by'ukuri bifuza gutanga ibitekerezo niyo byaba bitandukanye na nibyo Kagame ashaka kumva akavuga atari ko watanze igitekerezo mu mwisanzure ntawe uri bubiguhore nubwo icyemeye ibintu biri as simple as that yo kuvuga ngo utanze igitekerezo ukubyumva nawe utanze umuganda wawe nk'umunyagihugu ukavuga uti dore nanjye nagerageje kuba natora nagerageje kuba natanga ibitekerezo nagerageje kuba nacuruza amabanda akazi nagerageje kuba naba umuntu ukorera leta naba umusirikare mparanira igihugu ariko iyo bigeze aho usanga none uri gukorera umuntu uzakwitura urupfu cyangwa se uburoko ni naho ugera ukavuga uti no ntabyo ibindi ndi kwibeshya ngo ndi gutera imbere nta kintu bimaze mu gihe nashobora kugira ubwo bwisanzure n'umudendezo ahubwo niyo mpamvu ngomba gukora iyo investment iri sustainable iri izatinda izahoraho aho kugira ngo usange ari ibintu bishashagiranye ejo noneho usange birasenyutse urakoze cyane Serije nicyo narangirizaho none mpamagariye abanyarwanda yuko mu by'ukuri nta bandi bantu burya n'urya kugufasha aba yamaze kubona yuko hari ubushobozi ufite hari ubushake ufite noneho twebwe usanga rimwe na rimwe yego kuko turi abantu dutwarwa cyane n'ibintu bito bitoya n'amarangamutima noneho ugasanga twibagiwe intego nyamukuru ugasanga turi mu bintu bya personal glory njyewe ari njyewe ngaragara ko ndi umuntu w'igitangaza ko ndi umuntu ni njyewe uzi ibintu ni njyewe uri butanga ibitekerezo noneho ugasanga ahubwo bidusubiza inyuma nawe ubwo biri kugusubiza inyuma bidusubiza inyuma twese wo kugira ngo wumve uti hari itafari natanga nashyiraho n'undi nawe akazana irindi tafari hari ushobora kubona amatafari atatu atanu ariko njyewe ni rimwe mbonye nanjye ndishyireho none tube twagira ikintu kinini twubaka nk'ubu ikintu kijya kimbabaza kandi ni challenge tugiye abanyarwanda nuko usanga hari nk'akantu kamwe abantu badashobora kumvikana ngo ubwo ntabwo dushobora ko nakorana na serije oya ni nk'uko ntabwo ushobora kubana n'umuntu ngo uvuge ngo ibintu byose none se ngo ibintu byose muzabibona kimwe ntabwo bishoboka ariko ushobora kuvuga uti the big picture the big goal twese twifuza nta munyarwanda utifuza ubutegetsi bwiza butari buriya bwa RPF butari buriya bwa Kagame abenshi ibyo babifuza none ukaba wavuze uti oke uburyo rero twabigeraho weho hari uburyo ushobora gufasha mu kubigeraho nawe hari ubundi buryo reka noneho dushyire hamwe ariko utari kureba ngo ni personal glory reka bari njye ugaragara reka bari njye ugaragara ko ndi igitangaza ubwo ntari kwitwa umukuru w'iki kintu w'iyo organization w'ibi ngibi ubwo ngubwo ibyo bintu ntabwo bishoboka bigomba kugira icyo rero nicyo kibazo nicyo njye ngira ngo nsigire challenge cyane cyane twebwe abantu turi hanze noneho
serugendo no kugushimira ku kantu uvuze ubundi ishyari muri struggle ubundi rituruka he kuko ibi bintu turimo ni risike y'ubuzima nta n'umuntu ufite kugira ishyari kumva yuko biba personal glory kumva ko ari igitangaza njye ngize amahirwe bakambwira ati Serge mbonye umuntu uza akabikora rwose nanamubwira nifata ibyo nakoze mu myaka icumi nayo njye muri retirement nashima pe ariko njyewe mbona abanyarwanda dufite ikintu cya selfishness kiturimo struggle ni ubwitange itwara amaraso harimo ibitambo uwakabikora wese namushima ariko nibaza impamvu abantu bajyamo ugasanga babyaye za munyangire turi muri struggle my friend itwara ubuzima bw'abantu nyega ko waturoze ntiyakarabye
ubivuze neza kandi rero niyo challenge tugomba guha buri muntu wese tukumva yuko tugomba guhinduka si ngombwa yuko uba uzabona ibintu byose kimwe nanjye ariko ikintu twemeranyaho ni uko dufite ubutegetsi bubi dufite ubutegetsi bw'igitugu abenshi turi hano hanze kubera izo ngaruka zose twarabibonye nk'uko uriya mudamu yabyanditse hariya ingaruka z'ubuyobozi bubi bugenda ugasanga bwagiye butandukanya abantu noneho bugatinda ku buyobozi nka kuriya ugasanga noneho bibyaye imiborogo ubwicanyi ubukene ubujiji buhoro ibyo byose rero kugira ngo tuzabivemo ni uko twagombye kugira goro imwe goro ni ukuvuga ngo dukureho Kagame mu nzira byo hari uzashaka kunyura muri iyi nzira hari uzasitara hari uzagera akanyerera akamera nk'uguye bakongera tukamuhereza ukuboko akazamuka ariko tukumva yuko byanze bikunze Serge aba ari cyo kintu burya twagombye gushyira mu mutwe n'umuntu uri hanze akazajya avuga ati ni iki kintu Serge yakora ku buryo Serge ashobora kumubiriza abantu benshi urumva yatanze umuganda we ko akabishoboye undi wundi washobora kuzatanga umuganda we mu bundi buryo ariko tuvuge tuti ni iki kintu buri wese yagenda nakora ku buryo natwe iyo objective ariyo twageraho cyane cyane iyo nk'imbaraga dukizuye hamwe niyo mpamvu abantu batubaza batese kujya muri organization niyo benefit yo kugira ngo abantu bajye muri organization kuko hari ibyo uzabasha gukora njyewe nashobora kuba nakora nanjye hari ibyo nshobora kuba nakora nawe utabashije gukora noneho twabishyira hamwe niharyo ubona koko inzu tuyubatse ikarangira kubera ko buri wese yagiye abasha gukora ibyo ashoboye none ugasanga tugize nizo mbaraga n'icyo ngicyo nagiraga ngo ndangirizeho kuko nibaza ko ari ikintu cy'ingenzi ari message y'ingenzi cyane cyane nkatwe turi hanze kugira ngo noneho tunahe n'icyizere n'abari mu gihugu nabo babonereho nabo bagira ku kanyabugabo n'icyo narangirizaho Serije kubera yuko biriya byose batwereka ni ibisasugirana ejo azongera afate ideni iryo deni rizishyurwa n'abanyarwanda arasinya agasinya imyaka 30-40 biza no gutangira kugira peyo imwe ugasanga ayo munani yari amaze kugira imyaka 10 ariko biriya byose ntacyo biba bimaze mu gihe abantu bongeye kuba bagera aho baryana bakaba byasenyuka icy'ingenzi rero ni ukuvuga ngo ni gute twe twakubaka abantu ni gute twakubaka ibintu birambye iyo rero niyo challenge numva twese twasigarana naha abantu twese abanyarwanda muri rusange kugira ngo buri wese abyibazeho nitujye mu tuntu duto dutoye ngo Serize ngo yavuze iri jambo magambo 1000 yose Serize yavuze wewe uragiye utoyemo ijambo rimwe ahubwo tuvuge tuti ni iki cyadufasha ni gute twakuraho buriya butegetsi ni gute twabuwikininga ku buryo abanyarwanda dushobora ntabwo ari twebwe muri Tanzania niba babaho neza niba batagira impunzi kuki ari twebwe tugomba kugira impunzi kuki ari twebwe abantu ngo babaye muri iyi guverinoma indi yavaho ugasanga bose bagomba kuba abanzi bagomba gushyira muri prison none ugasanga abantu badashaka no gukorera igihugu ubundi umuntu wafashe umwanya mu buyobozi ubuyobozi ni politiki ni noble functions umuntu baramwubahiriza agasaza neza umuntu watanze wambaye iniforume ku gihugu ubundi ahandi warabibonye naho ngaho ukuntu babaserebura n'iki byose twebwe ugasanga abantu niba ingoma ihindutse bagomba guhisha ko bigeze kurwanirira igihugu guseriva donc flag y'igihugu ibyo rero ntekereza yuko niyo challenge twebwe dushomba kureba kugira ngo tutangire turebe utuntu duto dutoya buri gihe tukareba iyo ntombero nini ikomeye ibizasaba uruhare rwa buri wese kuko ntabwo ari abantu bamwe gusa cyangwa umuntu umwe cyangwa se abantu bakeya cyane bashobora kuba babigeraho urakoze cyane Serije
urakoze cyane Comrade Denise Rugendo wakoze cyane ugire ijoro ryiza twongere dushimire urakoze cyane twongere dushimire Comrade Maitre Nyasi Rusagara nawe tumushimire dushimire na Comrade Charles Kambanda nawe twatangiranye tumushimire namwe mwese mwadukurikiye kuri uyu mugoroba reka dusoreze hanga ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba mbere gato hari muri komisiyo y'amatora mu Rwanda habaye amatora bamwe bati byagenze bite muri komisiyo y'amatora rero yabaye mu minsi ishize hari abayobozi bashya bagiye mu myanya mu Rwanda itsinda ryari n'abategarugori rifite umukomiseri mushya ni Filomena Mukanoheri ubwo rero twakubwira tuti congratulation ndetse n'umubitsi mukuru w'Abanyarwanda ni Madame Hortense Gatera abo bose rero abayobozi bashya bacu reka tubakongaratinge ku kazi keza cyane ndetse n'imirimo myiza tubifuriza ubwo kubayoboke hirya no hino rero ku isi abo ni abayobozi bashya bari mu myanya yabo mu matora amaze iminsi yabaye nari kubabona narabikoze ejo ariko ntavugo ejo nakoze ikiganiro ubwo rero kuri mugoroba reka mbibabwire ko abo babiri bagiye mu myanya nyine ni Madame Hortense Gatera bayigamba ndetse na Madame Filomena Mukanoheri bakaba aribo mwagiriye icyizere ubwo rero ni ubutumwa buvuye muri komisiyo y'amatora mu Rwanda uyu munsi rero niho dushore kuri mugoroba niho dushore ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba nshimire mwese mwadukurikiye nshimire abazacyumva ufite igitezo icyivuzo kuri iki kiganiro wandikira radita@gmail.com cyangwa ubutumwa bugufi kuri WhatsApp ni 202-5096-674. Mugire umugoroba mwiza kiri ku mugoroba ijoro ryiza bwije umunsi mwiza bwakeye ibiganiro bya radita uka birakomeza ku masaha amumenyereye yaseze ndayizeye turabakunda muri abantu b'agaciro.